the chapter here at Yuma.
Umkhandlu bakhulu besonto lapha eYuma kuyinhlanhla enhle kakhulu ukuba lesisimemo ukuba ngibuye futhi saba nesikhathi esimangalisayo ngesikhathi esedlule lapha futhi ke ngenkathi ngiqonda ukuthi ngangizobuya futhi kwangenza ngazizwa ngikahle ukuzwa izimfakazo nalamazwi amahle avela kubantu futhi kuthi ukukhuphula kancane ubhele ungitshele ukuthi umfowethu ovela eLas Vegas uyefuna umhlangano lapha emkhandlweni wabakhulu besonto ukuba ngimbone masinya emva kokuphela kwenkonzo lapha sinesikhathi uyasho ukuthi singathi shelele siwele ngqo ngoJanuwari ngaphambi komhlangano wasePhoenix niyabo ukuba size eLas Vegas futhi ngakho besihlala njalo sifuna ukufika lapho kukhola ukuthi umfowethu athi Wilson wayevamise ukuba lapho esikhathini eside sedlula noma angahle ukuba uselokhu elapho futhi wangitshela ukuba ngenyuke yena nodade Wilson futhi angitholanga ithuba ngakho mhlawumbe lesi kuzoba isikhathi sokuba ngifike bona nani noBilly Paul noma umfowethu Roy Borders ngicabanga ukuthi ukhona ndawo omunye uthe umfowethu Roy ube khona umfowethu Perry uli noma imuphi wabo bazokwazi ukutshela bese sihlelela izinsuku zokufika manje ngibona abefundisi abaningi lapha esikhashana nesedlule engijabula kakhulu ukubonana nabazalwane bami bese ngathi benginesikhathi ngiye ekhaya nani ngoba ngiyazi yini nompheko obedlula bonke lapho okhona ezweni kuhle lokho futhi ndi umfowethu Perry umthwalise kanzima ubusuku bubili unezici ezimbili kuye manje esinye sazo kunquma lowo mbhobho phakathi baphandle lapho utholwa unecala lalokho mfowethu Perry ngicabanga ukuthi ubunecala ngempela kodwa umunye ubelungele ukukhuluma leso bekungesihle futhi kanjalo kwaphinda futhi waphumela lapho futhi ubekhuluma wathi awusho utshela umfowethu Collins noma abanye babo bathi ukudla kwakusihle bekumnandi kodwa wathi ngiyakutshela wathi kufanele ukuba leya ndoda eyaseSpain noma ukuthize noma uMexi lo bekubhelepele ubaba kunawo wonke esengake ngawuzwa eqhubeka kanjalo futhi bekhuluma nenduna yabapheki wathi ngiyinduna yabapheki leyo yi-Texas yakho sizimqondisa ngapha e-Arizona emva kwesikhashana singeke uma ehlala ngapha ngakithi ngapha na mnandi ngempela ukuba lapha futhi impagele lokho akuzwakali kunjengamahla kodwa umqondo wokwemukela okuhlekisayo nokungukuthi inkosi qobolwayo yayinawo umqondo wokwemukela okuhlekisayo niyazi yathi uHerod hambani itshele leyo mpungushe niyabo namuhla ngikhipha amadimoni akusekho ngiphelelisiwe ngakho uma waye enomqondo wokwemukela okuhlekisayo ngani ngeke kusilimaze ngicabangi kanye ngakathi futhi manje sesithe kwephuza isikhathi futhi ngokuvamisile ngishumayela cishe amahora amane ngakho nje ngokwazi ubumnene bomfowethu nodade lapha bomkhandlu bakhulu besonto sizoyigenxa leyo ndlela lobusuku futhi yebo ngimtshelile uThere ngithe uthe yini sifake itape yamahora amabili nangathi kukhathe leli ngathi nje cishe amashumi amathathu imizuzu engamashumi amane ngikhulume nabantu ngento ethize ngiyaye ngizame nokho njalo ngokwazi kwami ukuthi ngenkathi ngisengumfana omncane ngiyabantu babevamise ukuphuma balalele ngoba ngangiwumshumayeli ongumfana mfowasemncane nje imambana futhi babethi awu Billy Branham uyazi umfanyana nje ongazange aze adlule esikolweni futhi ngingenamfundo futhi babefika ukuzozwa amagama ami angezwakali isingisi sami saseKentucky futhi ngakho ba oHits bami no Hanks no Todd no Kerry bami njengomunye emhlangano lapha esikhathini esinesithe esedlule bathi sizosukuma sonke sihlabelele ihubo lesizwe ngasuma ngase ngithi ngekhaya lami elidala likude laseKentucky kwakuyileso sizwe kuphele engangazi ngaso okuyihubo lesizwe ngokwazi kwami ngakho manje emva kokuba usumdala nokho ngani singangena kufanele ube nento engaphezu kwalokho niyabo sithatha uPaul washo ukuthi ngisengumntwana ngakhulumise kumntwana uthi ngacabangise kumntwana uziphathise kumntwana kodwa lapho ukhula uba mdala khona-ke uqala kusukela ekwenzeni amanyathelo akho kuqala amabili futhi uyendezela futhi ubuye usukume uphinde uzame futhi bese-ke emva kwesikhashana uba njalo ukuze ukwazi ukuhamba umugqa oqondile futhi yilokho esifanele sikwenze njengamabutho esiphambano manje sekuyisikhathi sokuhamba umugqa oqondile kona ezansi kulowo mgwaqo omkhulu oya enkazimulweni ngiyakholwa ukuthi siphila ezigcaweni esezivala zomlando walelizwe ngikholwa ngempela ukuthi ukufika kwenkosi sekuseduze mhlawumbe kakhulu kunoma sicabanga Ngakho manje okwemizuzu nje ejayibe ngamashumi amathathu esikhathi seni noma okuthize. Ngizothanda ukuba ninake umbhalo engizothanda ukusebenzisela itekisi. Futhi ngibhekise nakweminye futhi lapha. Ngihlezi ekhaya ngelinye ilanga ngicabanga lo mcabango. Ngase ngicabanga, awu angazi. Ngikhuluma kusukela kuwo wonke lo mbhalo ngizovele ngithathe ingxenye yawo futhi nje okwalezi zinkonzo ezifishane njengoba sizizawuba nayo kulo busuku.
I want to say one thing while you're
Ufuna ukusho into eyodwa nisaphenya ngale emahubweni lokuqala ihubo lamashona benesikhombisa ngifuna amavesi amahlanu okuqala kuyafunda.
Would like to say this concerning this
Ngizothanda ukusho lokhu mayelana nalo somabhizinisi imikhandi ezikhozi wasomabhizinisi beFull Gospel. Futhi wami uPhiri ubekhuluma ngezincwadi njalo nezincwadi ezintsha abanazo. Bangake okhumbulayo ngenkathi singanginetape futhi ngayishumayela ngapha eFenix kwenye yezinkunguthela zika banomzane sikhathi sini na. Manje lokho kwakungukuqala kwaleyo ncwadi, niyabonga enkathi lokho kwenzeka. Kuningi kakhulu okuqinisekiswa okungesikho kwemvelo yasemhlabeni kwezwi likaNkulunkulu elilothiweyo. Laleli hora okwento engezukusondela kithi manje. Nje sikuyikho ngempela ngempela. Niyabo izinto o.
It would be astounding to you.
Bekungakushaqisa ukukwazisa nje ukuthi kwenzekani ngempela. Abaningi benu zihamba mhlambe. Nizwa lamadoda esukuma futhi enze lokhu kuphawula ngomlayezo waleli hora njalo. Wafinyela kukho isethembiso sikaNkulunkulu saleli hora. Kuthi wethembisa ukuthi uyokwenzani. Futhi siyambona ngokombhalo eqinisekisa khona impela athi wayezokwenza ngendlela efanayo. Wakubikezela kushaya khona ngqongo okuphelele ngazo sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu okushoyo. Uma umuntu angakhathali ukuthi wayengubani ubengazama ukwenza isibikezelo esinje. Ukhona ithuba elilodwa ezigidini ezilishumi uma umuntu ekutshele ukuthi into ethize iyokwenzeka. Beku ibizokwenzeka ngesikhathi esithize. Kunye ezigidini ezilishumi. Bese futhi nendawo obekuzokwenzeka kuyo ibingaba cishe ithuba elilodwa cishe ekhulwini lezigidi. Bese kuba-ke isikhathi ebizokwenzeka ngaso. Kubeka njalo. Futhi indlela okuyokwenzeka ngayo nokuthi kuyobe kwenzekani njalo nje. Kungaphambili komqagelo. Nxa sikubona kuphelele phaqa ngaso sonke isikhathi. Nake nguNkulunkulu. Kukhona-ke siphendukela emuva emibhalweni ngqo. Kungabonakala kuyindida kithi. Kodwa siphendukela emuva emibhalweni ngqo. Ngaphandle ngisho kokwazi ukuthi ubuka kuphi. Umongcwele uyawukhipha bese nje uhlanganisa lonke izwi ndawonye. Wenze isithombe lapho ukusikhombisa nje ihora esiphila kulo.
We're changing dispensations.
Sifukulizimi so.
We're at a corner.
Sesi sekhoneni. Ulula uma umuntu othize jika ikhona umeselane wezithini. Jika ikhona bese qala. Wonke umuntu ebeka izithini ehle njalo ngomugqa ofanayo. Njengehlele elithize liqala. Futhi liqale ukugqingela phansi emgqeni kukahle. Kodwa nxa usufika kulawo majika. Lapho ozodinga khona ujike uphindele emuva ngenye indlela. Manje uNkulunkulu awakhi lona udonga wakha indlu yabo. Futhi kuningi usika namajika awabikezele lapha eBhayibhelini. Futhi kungamajika noma ubani angazama ukwenza ijika, kodwa lifanele lihambisane nepulani. Uma lingenjalo lizofanele lidilizwe futhi. Ngakho siyamthumisa uNkulunkulu ngobubele bakhe nenhlanganyelo yenu bantu. Iminyango evuliwe iNkosi esinike yona nakulaba osomabhizinisi. Ngihlala njalo ngikulwela ukuthi angikholelwanga ngiyakholelwa kubantu abasemahlelweni. Kodwa anginaso isikhathi esiningi sokuyala amahlelo ngoba yilowo nalowo sibiyelela ngothango futhi kufana nje nokwalo ngikholwa ukuthi kuyisaga esincane sikamfowethu David ngokuthi wayefuya amadada futhi wathi umfula waphakama nedada ngalinye uyazi elalifuna ukuhlanganyela nelinye futhi awakwazanga ukukwenza ngoba onke ayebiyelwe gimbici. Kodwa ngenkathi amanzi esephakeme kakhulu avele nje awantantisa amadada aphuma yokwethu. Ngakho ngicabanga ukuthi yileyo ndlela yokukwenza nje kungoku amanzi ayaphakama yabo. Futhi singaphume yokweni futhi sihlanganyele omunye nomunye. Niyazi sibe nothando lwangempela lukaKristu enhliziyweni yethu. Nalo bosomabhizinisi beFull Gospel yindawo enamanzi ogwadule yami. Ngoba izikhathi eziningi nginabafowethu abahle phakathi ngiqagele lonke ihlelo engihlangane nalo. Ama-Presbyterian, iLuthela, iBaptist, amaPentecostal. zonke izinhlobo ezehlukene zamaPentecostal Church of God namaNazaretha iPilgrim Holiness abazalwana abahle ndawo zonke. Kodwa izikhathi eziningi ngeke babe nami kwamandini wabo ngoba yabo hayi ngoba bengakholwa kodwa niyabo bekuzobanquma ehlelweni labo. Ngicela wenza lokho imbangela ekwenzayo. Lapha esikhathini esingesithe sedlule kwakukhona umfowethu iMethodist owafika kimi ngeke ngilibize igama lakhe indoda enhle. Wayebhala umqingo wocwaningo ngokuphulukisa kaNkulunkulu futhi ufika kimi ngethize ngengxoxo ethize. Sihlala phansi axoxe isikhashana. Futhi wathi into kuphela esiphambene ngayo nawe uzilazila ngakulowo maPentecostal ngaso sonke isikhathi. Athi vumelani ibandla lamaMethodist liuxhaseke ngizoza. Lokho kwaba ngowehlukile yabo. Wathi awu kusobala angisile ibandla leMethodist ngisonta nabo nje. Ngathi lokho ke yabo. Yebo amaPentecostal yilo avula umnyango wawo yabo. Yilabo ke engingafinyelela kubo. Kunabani kakhulu njengabo abayovula ngani sibulungele kungena. Njengase sambulweni sahluze sithathu wathi ngiyemnyango ngingonqoda uma umuntu eyovula umnyango ngiyongena ngidle ukudla kwakusisa. Futhi lowo kwakunguJesu bengihlala ngazi ukuthi lowo kwakunguKristu. Futhi uyizwi. Uyizwi. Futhi ngakho osomabhizinisi beFull Gospel babe indawo enamanzi ogwadiwe lapho esingahlangana khona ndawonye. Awukho mabandla liwuxhasa bonke kanye kanye indoda ephuma emabandleni. Futhi sihlanganyela ndawonye enhlanganyelweni ezweni jikelele macala onke ndawo zonke. Futhi ngisizile ekwakheni eminingi imikhandlu eminingi yabakhulu besonto emhlabeni jikelele wosomabhizinisi beFull Gospel. Ngiyabonga ngalelo thuba enganikezwa lona. Phakathi lapho osomabhizinisi bazoxhasa bese kuba yiwo onke amabandla afuna ukuza noma ikanjani. Kuba kodwa-ke uma angifuni ukuba ngike ngizame ukudonsa umuntu othize aphume ebandleni labo. Hlala nje khona ebandleni lakho bese usabalalisa ukukhanya yabo. Yiba ngumKristu ngempela umfundisi wakho uyokubonga. Wangempela othembekile ongcwele wangokoqobo noma yimuphi umuntu okholwa uNkulunkulu uyombonga umuntu onjalo yebo. Manje ngiyambonga umfowethu lapha nomkakhe nalomkhandlu wabakhulu besonto ngaleli thuba. Futhi sengathi lomkhandlu wabakhulu besonto ungakhula sengathi izibuso zikaNkulunkulu zingaphumula phezu kwawo. Futhi ube yithuluzi ezandleni zikaNkulunkulu ukusindisa amakhulu ngamakhulu abantu ngaphambi kokufika kwenkosi. Ngobonke abanye benu imikhandlu yabakhulu besonto noma abameleyo lapha abavela emikhandlwini yabakhulu besonto. Incwadini yamahubo, manje ngifuna ukukhuluma ngendaba exakile ngempela kulo busuku okwesikhashanyana nje. Neminye imibhalo yethu ephansi lapha, futhi ngicabanga ukuthi mhlampe ukuthi lo busuku bengizokhuluma ngento ethize ehlukile, kodwa ngibona isikhathi sihamba ngani bengingafuni ukuhlala kade kangako. Ngakho ngivele ngaphendukela ngapha futhi ngathola omunye futhi umbhalo. Futhi ngifuna ukukhuluma ngendaba yohlwitho. Manje siyakholwa ukuthi kuyoba khona uhlwitho. Wonke amaKristu ayakukholwa lokho, lawo ngabafundi beBhayibheli okholwa ukuthi kuyoba khona uhlwitho. Futhi manje ukufundela ukwendlalela, sifunda ihubo lamashumi amabili nanhlanu ngiqonde ngiyaxolisa. Ihubo lamashumi amabili nesikhombisa amavesi elokuqala kwabehlanu. Inkosi ingukukhanya kwami nensindiso yami, ngiza kwesaba kubani na? Inkosi ingamandla okuphila kwami, ngiza kuba novalo ngubani na? When the wicked even mine enemies and emsondeleni kwababi ukuba badle inyama yami abamelene nami nezitha zami bakhubeka bawa. Noma yimpimisa ngami inhliziyo yami ayesabi, noma ngivukelwa ngokulwa nokho nginethemba.
One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that
kunye engikucela enkosini, ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini yenkosi izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle benkosi ngidinge ithempeli layo. Ngoba uyangithukusa edokodweni ngosuku lokuhlupheka, futhi angicashise ekusithekeni kwethende lakhe, angihlalise edwaleni. Sengathi inkosi ngenezele izibusiso zayo kulokho kufundwa kwezulayo. Manje namhlanje ukhuluma ngale ndaba, futhi manje abane benu bangehluka imigwaqo ebanzi engiyithathayo.
Kodwa bangaki phakathi lapha okholwayo ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi kuyoba khona uhlwitho lwebandla na? Ukuhlwithwa kwebandla. Noma ngabe uyiMethodist, iBaptist, iPresbyterian, noma ngabe ungubani iPentecostal, kuyoba khona ukuhlwithwa. Wengicabanga ukuthi ekhulumeni angizami nje ukusukuma lapha ukuba ngisho into ebingathokozisa abantu. Angikaze ngibe necala lalokho. Ngifuna ukusukuma lapha futhi ngisho into njengokuba ngiholeleka ukuyisho engicabanga ukuthi ibingaba usizo kini. Into engaqhubela phambili ulwazi lwenu noNkulunkulu uma ungumKristu. Futhi uma ungesomKristu, ukwenze ube namahloni kakhulu ngawe ukuze ube ngumKristu. Futhi ileyo nhloso ebengizama njalo ukuhelisa imicabango yami njengokuba iNkosi izongihola. Manje siyexwayiswa njengasesifundisweni salokhu ezinsukwini zokugcina kuyoklodelwa. Ukuba ubuzo ake sikufunde nje lokho umzuzu nje. UkuPhethro wesibili isahluko sesithathu. Ake sifunde isikhashana nje kulokhu isahluko sesithathu namavesi elesithathu nelesine. Ake sibone ukuthi lokhu akunjalo yini. Nazi ukuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuya kufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo. Bethi sibi sithembiso sokufika kwakhe na. Kuselokhu obaba balala konke kumi kunjalo njengasekuqaleni kokudala. Ngokuba bahlala bengazi lokhu ngamabomu ukuthi baphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini na nangawo amanzi umi ngezwi kaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhula kwamanzi. Manje siyabona ukuthi isizathu sokuthi le ndaba ithathwe kalula kangaka yingoba umprofeti lapha ushilo ukuthi ngalolu izinto zokugcina laba abahleki abahleka osulu bayofika besho lezi zinto yabo kubikezelwe isizathu sokuba abantu baziphathe namhlanje ngendlela abaziphatha ngayo. Ngani ngempela nikubhekile weBhayibheli lasho kodwa ngezinto zokugcina bayakuba ngabanamawala abakhukhumele bathanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu abanganakuthuliswa bahleki abangazithibi abazonda abalungileyo. Ene simo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bebaphika labo ke uba gwema. Singakubheka ukulungiswa kweqiniso na impela. Ngathi uMose ehlele eGibhithe kuyokhula abantwana bakwaIsrayeli enendokophele esandleni sakhe yesiqinisekiso. Yena uNkulunkulu wasezulwini emva kwakhe wenze sibonakaliso. Nakho kufika abalingisi emva kwakhe futhi benza into efanayo nayenzayo. Niyabo manje bafika kamuva emva kokuba esekwenze kuqala. Sebeyafikawe ngoba babekophela emva kwalokho ayesekwenzile. Ilingisa okokuqala. Siyakuthola lokho. Kuthi manje wena uthi yebo lokho kwakusezinsukwini zikaMose kodwa ubhalo ofanayo uthi bayofika futhi ezinsukwini zokugcina. Njengojani noJambre bamelana noMose. Kanjalo amadoda angqondo ehluleka eqinisweni niyabo. Izilingiso zonke izinhlobo zezinto kuketula abantu. Bese-ke uma lo luhlwitho oluzofezeka ukuthi noma yini uNkulunkulu anayo emgqeni wezwi lakhe, kuthela njalo kukhona into ephumayo ukuketula lokho uma bengahle bakwazi. Oye, kuyinhloso kaSathane ukwenza lokho. Njengoba umfowethu lapha emhlanganweni phezulu lapho eLas Vegas athi, Sathane wathi izwe lalingumbuso wakhe nalelo kuyiko omkhulu lakhe liphezulu lapho. Yazi ukuthi uSathane unguNkulunkulu walelizwe. Sonke isizwe esiphansi kwezulu silawulwa nguye. Kunjalo impela lelizwe lingelikaSathane. UJesu uzolithatha. Wake wamnika lona ngelinye ilanga futhi walenqaba. Kodwa washo ngoba wayazi ukuthi wayezoba yindlalifa kulo ezikhathini ezizayo. Abahleki abahleka usulu. Ake sithathe sithi nje ukuthatha imzuzwana embalwa ngalelo gama elilodwa ngaphambi kokuba siqhubekele phambili. Abahleka abahleka usulu. Ngangifunda iphepha cishe emavikeni amabili edlule eTucson. Lapho khona indoda ethile eyingisi yaseNgilandi yayenze inkulumo mbiko yayisezihlokweni ephepheni. Ukuthi ukubethelwa kwenkosi yethu uJesu Kristu kwakuyinkohliso kuphela phakathi kukaPilato noJesu. Ukuthi ufika uzokwenza nje ukuba azenze okuthize. Futhi ayikho indlela yokukufakazisa kubo ukuthi akunjalo ngoba zonke izinto zikaNkulunkulu zifanele zemukelwe ngokukholwa. Sifanele sikukholwe. Manje waqhubeka enikeza umfanekiso ukuthi lokho kwakungenzeka kanjani. Laba esikhathini esike side esedlule phakathi kuleso sizwe esikhulu eLondon, eNgilandi njalo. Ngabe khona uJohn Wesley noCharles nabaningi balabo bashumayeli abakhulu basezinsukwini zasekuqaleni oSpurgeon babeshumayela ivangeli emamakethe otshane bomile sebusikiwe nasezindaweni zonke lapho bawulahla lowo mlayezo wosuku lwabo futhi buka ukuthi bayini kulosuku. Labo umfowethu Williams bekhona kulo busuku. Nelinye lamazwe selahlekelwe isithunzi yaphansi kunawo onke emhlabeni. Sengingeke ngaba semhlabeni wonke kodwa angikwazi okungenamthetho njengeNgilani. Eyi, uBlibeyem washo into efanayo. Ngani waze wamsusa umkakhe emapaki. Kodwa zazi bakanjani izenzo eziphakathi kwabesilisa nabesifazane zazenzeka phambi kwabantu emapaki. Kanti ngilapha ngizange ngiyibone into ephula enhliziyo yomuntu ngaphezu kwalokho okwakwenzeka eNgilandi. Eyayinethuba futhi yake yahola umhlaba enguqukweni. Ye, kuyakhombisa ukuthi ingawa kanjani. Kodwa niyabona ukuthi yini eyenza lokho? Mlayezo waphumayo ngalelo sikhathi amangesi azama ukubambela inamuhla lowo mlayezo ofanayo. Lokho ngeke usebenze namhlanje, ngeke kusebenze. Ngoba kanjani ukuba ke uMose wayefike futhi waletha umlayezo kaNoah? Sizowakumkhombe forese intante siye ezansi enayi. Awungeke usebenze. Futhi kanjalo umlayezo kaJesu awungeke uze usebenze ngoMose. Futhi kanjalo nomlayezo kaWest ungeze wasebenza kuLuther noma umlayezo kaWest Luther ngokuphambana. Futhi namhlanje inguquko yethu enkulu yokugcina kwakuyiPentecost. Futhi namhlanje siyasuka kulokho. Umlayezo kaPentecost alungeke uxubane nalokhu ngoba ngolunye usuku. Wonke wezwi kaNkulunkulu kodwa uyakha njengezinyawo ezingalo kukhuphuka ubumba umlobokazi wehlwitho niyabo. Awu ubasuse lawo bantu endaweni emuva lapho baphila emlayezweni wabo. Bonke lawo bayophuma owaye kumlobokazi njengokuphela nje ukwedlula ohlangene lukakolo. Ushiya ukolo ikhoba kodwa ukolo uyazibumba njengohlamvu lukakolo olwawela emhlabathini. Lapha isikhathi lesingesithe esedlula, ngangifunda incwadi omunye umJalimane ayibhalayo egxeka. Wathi kuzo zonke ezinhlanyeni emhlabeni uWilliam Branham zedlula zonke. Wathi ngani akalotho kophela ungumlumbi. Wenza lezi zinto, yabona indoda ingazi, waseke indoda yayingumgxeki. Yayingakhoyelwa ngisho kuNkulunkulu. Yathi uNkulunkulu owayengahlala ezikhathini zomnyama abeke izandla zakhe esifini sakhe. Kulahleke isiphethelo samaKristu engomama. Bafundi bakhe uQobo wayefanele kuba omama nabantwana abancane nezinto futhi adedele amabhubesi abandle futhi angaphenduli ngisho isandla. Ngiyabona labo ukhona umqondo wenyama lapho ifundo lezinto kungeke ubambe umbono na. Lolo hlambo yakho lwalifanele uwele emhlabathini. NjengoJesu nje kwadingeka awe ukuze avuke futhi lenza kanjalo nebandla lePentecost ladingeka liwe. Yalifanele lingene emhlabathini lezo zikhathi zobumnyama. Noma imuphi ukholo, noma iluphi uhlavu olungena emhlabathini, lufanele lulale kuleso sikhathi esimnyama kuze luthele. Kodwa laqala ukuhluma kuMartin Luther. Lwaze kuWesley, lwaze lwaphuma lwangena ePentecost. Manje lungene luphumela ohlamvini. Futhi manje izinqubo zamahlelo abazishiya ngemuva zizinhlanga. Lokho kuphela lufanele ushiswe inqubo yobuhlelo. Kodwa uhlamvu lwangempela lukakolo oluphuma kulezo nalezo zinguquko luyofithelwa kumlobokazi kuyothi konke kwenze umlobokazi. Manje sicela ukuthi eNgilandi lapho balingise kubethelwa esikhathini esingeside sedlule isiphejane salabo bantu labo abade abafanyana nalezo zinwele ezinde nezinto futhi bempongoloza bebiza uJesu ngobaba nayo yonke leyo nto ukungcola okunjepho. Manje wena uthi lokho kuseLandani eNgilandi kaphela ukuthi wawukhonani ephepheni ngeviki eledlule lapha eMelika. Dokotela omkhulu othile wezobuNkulunkulu ophuma esikoleni esihle wathi ukubethelwa kwakuyinkohliso. Wathi uJesu wazama kuphela ukuzenza kanjalo ukuthi wayephoze lolu khula iMandirake. Uthi athola kuGenesis lapho okukhulunywa khona ngalo. Ulukhula olufana nensango noma ukuthize lutholakala kulasempumalanga lapho. Uthi uma uluphuza luyobulalisa. Mhlampe kokwakho kube sengathi ufile uwe konke izinsuku ezimbili noma ezintathu ngesikhathi. Wathi ngenkathi kumnika uvenika nenyongo konke kungenzeka ukuthi lolo kwakulokhula iMandirake. Uthi ngenkathi bekwenza bamnika lokho futhi wahamba walala sengathi wayesefile bamfaka ethuneni. Base bemlalisa lawo futhi emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu impela sebebuyela emumva leso sikhathi wayesevukele futhi kwakunjalo konke. Wathi wenyukele eNdiya futhi wafa ndawo kufa kwejwayelekile. Uzama ukukhohlisa inkolo. Indawo yokuqala lo mgceki. Yindaba ngabantu na. Yabo, we are Sumu J. Spiraguro. Abashegabashegusun, Yabo Usubu, Logutualisa, is prophet. Gonoguru Abele is with Ato Yaga no Yang. What in Amunia Wale of Minyaga of Panele Bonagalisalok? And he put you Wawas, Pagati, Amatota, Alo Yang, Opanesa Leroz. Another song is Kati, Waba is Lake, Waela Bela Indot. Kati Abba is Kansamos, Wasabela Mos. Kati Abba is Kansas and Nagunu Uba is Alue, Waya Bela Son. Yoga minyaka ube wabela matota ake. Awazi pagane joba wachi paipini. Akukolole umangulukulu engo onge nasipelo uso manda. Engo ona manda onge. Engo sesu ndewenzo onge. Engo wazi konge ngani. Wazi gozo onge izito kusukule kaleni. Nako wayas akuko kume emkutuni yiti nje otabanga ukuthi upumile. Gonge kuhamba pega emuva ezindake bese ubona ukuthi wenzani khonake sizobana ukukonda. Maye cabanga nje. Oh, Kalanji, Uma lo mfundisi wayecabangeleke kanti befaka lofinika nenyonga emlonyeni wakhe wawuphimisa. Akazange awuthathe kuqala nje, niyabo. Kungabahleka abahleka usulu nje abaqubukayo. Enye into, wakwenza kanjani lo Jesu waseNazaretha? Ukuphila kwakhe kwasenela kanjani sonke isiprofeto seTestamente elidala na? Kwakungenzeka kanjani? Kwakungeke kwenzeke ngaphandle kokuba kumiswe nguNkulunkulu. Kuphila kwakhe kwazela zonke iziprofeto zeTestamente elidala. Enye into, ukuba lawa bafundi babekhohlise ngaye kanjalo, kwenziwa yini ukuba yilowo nalowo wabo afe njengobufele ukholo na? Futhi ngisho nomphostoli uPetro wathi, liphekiseni phansi ikhanda lami, angifanele ukufa njengaye. Kanjani bathatha u-Andrea bamisa utsheku esiphambanweni? Bonke baphola ubufakazi babo egazini labo uqobo. Abemkhola futhi bemthanda futhi banikela ukuphila kwabo ngenxa yakhe. Uma wayengumkhohlisi, babeyoke bakwenze kanjani lokho na? Niyabo ukuqondela kukamoya abantu abakutholi. Lapho kukhona indoda enkulu lapha esikhathini esike side sedlule urabi omkhulu othize owabhala ukuthi ngenkathi uMose ejabula olwandle olubomvu wathi kwakungesiwe amanzi eqinisweni amanzi awazange enze udonga wathi okwakuyikho enhla kokunye ukugcina kolwandle olufile wawukhona isigxeke semihlanga futhi wadabula emanzini emhlangeni imihlanga yamanzi kungekho manzi phakathi lapho nje kuyisixheke semihlanga ulwandlekazi lwemihlanga abadabula kuyo nabaningi abafundisi bagcotshwa bayakukholwa futhi bayakwemukela lapha esikhathini esike side sedlule ngenkathi losonkanyezi wokuqala enyuka uyabuya futhi wayengabonanga lutho olukankulunkulu lokho kwadikisa ngisho nabafundisi babecabanga ukuthi unkulunkulu wayehlala khona phezulu laphaya ndawo ndawo ekhulwini lamashumi amahlanu amamayeli okuphakama ani wo kanjani imfundo nokuhlakanipha kwaleli zwe kuphendule ibandla laba isigejane sokhula olungamanikiniki Lapho-ke imfundo nezinqubo zemfundo yesayensi nempucuko kukadeveli kuyimpucuko kadeveli. IBhayibheli lasho njalo. Nempucuko yethu ezayo ayizukuhlanganisa nale mpucuko hlobo. Ayinalutho lwayo empeleni kuyoba yimpucuko ehlukile. Kule mpucuko nakulo mhlaba wesayensi esine-eningi isayensi okwesayensi esikutholayo sihamba siqhubekele ekufeni izinto onochaka bokubulala nakho konke. Leyo mpucuko entsha ngeke kube khona ukufa kungabikho kugula kudabuka noma kungabikho ubuhlungu yabo. Ngeke kube khona nokukodwa lapho. Ngakho le mpucuko iyodinga iphutiso ngoba ngekadeveli. Siyathola ukuthi kugelesisi wesini ukuthi abantu bakhayini baqala impucuko bakha amadolobha namadolobhakazi njalo njalo nezinsimbi zomculo futhi baba ngabavelele kwisayensi nabantu baqala kuNkulunkulu lokho bekholwa kodwa lapho abantu bakasethi befika baqala ukufika bakhuleka egameni lenkosi ukhuluma ngeyangekho lapha ukulimaza imizwa kanoma ubani noma ngisho into ethize ngebandla futhi uma ulaba futhi ungiwaleli bandla angikusho lokhu ukulimaza umuzwa wakho ngoba nje baningi abantu abaphakathi lapho njengoba bekhona nakwamanye amabandla kodwa ngangifunda eshipot ngemvikele edlule lapho ibandla likatholika lenza khona inkulumo mbiko futhi siyabona ukuthi kukuphi laba ehlangana khona ndawonye manje emkhandlwini omkhulu wenkolo yobukristu njalo Nje impela ntsebe igcwalisa khona iBhayibheli lathi bayokwenza khona impela. Manje solokuthi bathi ngani iBhayibheli abanye babaprotestane bafuna ukubambelela kulelo Bhayibheli. Ngani bathi iBhayibheli lalingelutho kuphela incwadi umlando webandla. Futhi babengenalo liyincwadi efundwayo kwaze kwabacishe iminyaka engamakhulu amabili namashumi amahlanu edlula. Ngokuhlala njalo kuyibandla wathi kwakuyibandla hayi iBhayibheli. Futhi iBhayibheli nje lingumlando walokho okwenziwa yibandla. Lawo mangano buqile bunjepho ngani besine Bible eminyaka ezinkulungwane ezintathu. Testament elidala lalotshelwa embhalweni amakhulu ngamakhulu eminyaka ngaphambi kokufika kwaKristu. Kuyinto nje engubuqili kaDavid. Kumele siyathola kulolu suku lapho lokhu kuhleka usulu okukhulu nokuhlekisa ngeBhayibheli nokuzama ukulifuqela ngaphandle. UNkulunkulu uyohlela ibandla ngento ethile. Angebe ngolungileyo. Bangeke behle ngalomgwaqo futhi bangibophe futhi bathi ngenza amamayeli angamashumi amathathu ngehora. Endaweni yamamayeli angamashumi amabili ngaphandle uma kukhona okukhona lapho ukungitshela ukuthi ngivunyelwe kuphela ukuhamba amamayeli angamashumi amabili. Kufanele kube lapho. UNkulunkulu uzokwahlulela ibandla, uzokwahlulela abantu ngolunye usuku. Siya akwazi lokho okukhona ukwahlulela okuzayo. Ngakho uma ezokwahlulela ngebandla likaTolika, liphi lona ibandla likaTolika na? Uma ezokwahlulela ngeMethodist iBaptist ilahlekile. Uma elahlulela ngabakamunye abakambili ulahlekile nyabo. Ulahlulela ngani na? Wathi uyahlulela ngoKristu. NoKristu uyizwi. Ngakho izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu azohlulela ngalo. Ekuqaleni wayekhona unizo, unizo wayekuNkulunkulu, unizo wayenguNkulunkulu, unizo waba yinyama wakaphakathi kwethu. Unguyizo lonamuhla naphakathi nyabo. Ngakho uzolahlulela ngezwi lakhe. Manje siyathola ukuthi kulolu suku labo bezama ukufuqela iBhayibheli ngaphandle bemukela ibandla iBhayibheli abalifuni ibandla. Ngakho nje bangenza noma yilophi uhlobo lwezimbokholo noma yini okunye futhi bazihambele ngakho. Njengoba ngangikhuluma ngobunye ubusuku eShreveport kulawo wesidlo nxa bezobulala lelo wondlo lomhlatshelo kwakuzofanele kungabikho mvubelo phakathi kwabo zonke izinsuku eziyisikhombisa. Kungekho mvubelo, kungekho sinkwa esinemvubelo, yonke into yayifanele ingabi namvubelo. Lokho kwakumele iminyaka yebandla esikhombisa esiyithole encwadini lapha. Kuze awukho mvubelo ncaku into ecutshwe nakho. Kuni sibe nesivumo khona esicutshiwe nehlelo nakho konke okunye nezi futhi sibe sisalokhu sizama ukulibiza ngezwi. Akuye kubakho mvubelo zonke izinsuku eziyisikhombisa. Futhi ngisho nalokho okudliwayo namuhla ningazami ukukubekela ikusasa. Ushiseni ngomile kungakazi ngokuba kukhona umlayezo omusha ozayo nento entsha. Yabo bazama ukuyilibazisa. Kodwa lokho kube yisimo sebandla. Ibuze yaphuma lento yokuqala uyazi phakathi cishe kweminyaka emithathu baqala inhlangano phezu kwayo. Uhlelo liqala inhlangano. Kodwa ningela kaphela lena imishanela iminyaka engamashumi amabili manje. Futhi awukho inhlangano. Futhi soze yabakhona. Lokho kuphela ukolo usubuyele kukolo futhi. Ukolo usubuyele ohlambweni lwawo ikhoba seliphumile ku. Ukolo ufanele ubekwe phambi kwelanga kuba uvuthwe. Akusiyo yini into eyinqaba ukuthi esikhathini esike side sedlule ogwini lwasempumalanga bumnyama bhuqe obukhulu. Abaqondanga. Itheksi yaba mnyama bhuqe ngeviki ledlule abaqondi. Angiqondi yini ukuthi lokho isibonakaliso na? Anazi yini ukuthi izinto ziyehlukana na? Wena sizwe lakhe lendabuko. Nalezi zibonakaliso zibonakalisa ukuthi sise kupheleni. Ngesikhathi esifanayo okuba mnyama bhuqe ngaso. Anazi yini ukuthi leso isibonakaliso umprofeti asho ngaso ukuthi ngeba kuba khona ukukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa. Bona ngeba khona ukukhanya okuphumayo ngesikhathi sokuhlwa. Labo umnyama bhuqe nezinto okuhamba ngendlela okuyikho manje. Beka nje ukuthi kwa mnyama bhuqe kanjani. Upapa wayesanda kuwela ngapha nje. Niyakumbula ithebenakele ngenkathi lawo ninawo amathebhu ngicagele nonke niyawathatha. Ukuthi inkosi yakhombisa kanjani lapho ngayolanga ngethebenakele khona impela lapho leyo minyaka yebandla eyayizoba khona nokuthi iyoba njani. Futhi nganginayo idwetwe yakhishelwa ebhodini phezulu laphaya leyo minyaka yebandla eniyibonayo lapha idwetwe yakhishelwa encwadini. Nokuthi lo moyo ongcwele awehlanga yini ngece yomlilo futhi wabuyela emuva khona lapho odongeni wayidweba wayikhipha iqobo lwakhe ngenkathi abantu abangamakhulu amathathu noma amane behlezi bekubuka futhi wathi nje uphapha angawela ngapha inyanga yangandlela thize yaba mnyama bhuqe futhi bathatha izithombe ngendlela efanayo okwadetshwa ngayo phezulu lapha ya emsamo. Manje thathe uhambo lwakhe lokuza ngapha zilishumi nantathu. Wahamba amanyathelo ayishumi nantathu wanikeza isidlo eshumi nantathu esizweni esiyinombolo yeshumi nantathu. Lobo mnyama bhuqe buqhamuka ndawo zonke. Aniboni ukuthi sikuphi naso esikhathini sokuphela. Abahleke abahleke osulu bayovele ngeduku zokugcina bethi awukho mehluko esikhathini kunoma sasinjalo. Kunangenkathi obaba bethu belala. Kodwa nxa nibona lezi zinto ziqala ukwenzeka. Usanikhanda lenu nilungele ukukhona kungenzeka noma ngasibe isikhathi uKristu zeli ibandla lakhe. manje abawukhola ngoba kuyi baba abaqonda ukuthi yibo ogcwalisa imibhalo abantu ngempela baqonda ukuthi ngokwenza lezi zinto nasekushoni lezi zinto bagcwalisa imibhalo wayazi kancane impela uKayafase umphristi omkhulu nawo bonke labo baphristi ngalolo suku abahleka usulu futhi behlekisa ngaye babengazi ukuthi yena lo uNkulunkulu abehlabelela ngaye uNkulunkulu wami ungishiyelani ihubo lamashumi amabili nambili izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile behlabelela lelo ethempelini futhi yena efa phande lapho esiphambanweni baba zikancane impela ukuthi babekwenza njalo Jesu wakhuleka baba bathethelela bakwazi abakwenzayo ngoba eqinisweni babebikezelwe imibhalo ukuba baphuphutheke benazi ukuthi ibandla lamaprotestane namakatolika libekezele kulezi zinsuku zokugcina baliphuphutheke into efanayo emibhalweni nokristu engaphandle zama ukungena na ngokuba uthi nicebile angiswele lutho kawazi ukuthi ngokwakelwa ophofu olusizo wambaze nokuphuthekayo kepha wazi izambulo zesithathu nakho la ukhona kubuyele kuphuphuthekeni futhi bekekela phezu kwezinto ezikankulunkulu kube sengathi zazingathi shu kubo behleka usulu futhi behlekisa ngakho lasho njalo-ke ibhayibheli kodwa kulo ibandla umlobokazi uhlwethu luyisambulo kuye lwemboliwe kuye kuthi isambulo umlobokazi weqiniso kaKristu uyobe elindele leso sambulo sohlwitho manje isambulo ukuba isambulo singukholo ngeke waba nesambulo ngaphandle kokuba sibe ngokukholwa ukukholwa kuyisambulo ngoba kuyinto eyembulwa kuwe ukukholwa kuyisambulo ukukholwa kuyinto eyembulwe kuwe njengoba kwaba njalo ku-Abrahama kwakungabiza noma yini ngokuphambene nalokho okwakwembuliwe kuye sengathi kwakungenjalo manje ukukholwa kuyilokho-ke ukukholwa isambulo sikaNkulunkulu ibandla lakhelwe phezu kwesambulo woke umzimba jikelele lapho emavikini ambalwa edlule ngangikhuluma nomfundisi oyibhaptisti omuhle ukubuka ukuba azoxoxisana nami wathi ngiyakuthanda njengendoda kodwa wathi udidekile nje ngathi ngiyakucela-ke ukuba ungisize ngiqonde manje wathi ngombhalo wathi ngeke size sikwazi mfowethu Branham ukuhlanganisa izinto ndawonye size sithole lonke izwi phezu kwezwi kuhambisane ncamashini nesibreki njalo ngathi o mnumzane wazi kangcono kunalokho ngathi ngisho nasemkhandlweni wasenayisiya emuva le kude kangako eminyaka engamakhulu amathathu kusukela ekufaneni kukakristu abezaloku bephikisana ngokuthi sona siphi isifundiso esikhulu somgreki esasiqinisile ungeke ikuyisambulo yonke into wathi ngeke ngasemukele isambulo ngathi pho-ke ungamemukela kanjani ukristu na wathi ngani ibhayibheli lathi okholwayo ngujesu kristu unophilo kuphakathi ngathi iqiniso lelo liyatho futhi ukuthi akekho ngathi ujesu ungukristu kuphela ngesambulo sikamoya ongcwele osekwembule kuye nebo futhi lapho-ke kujika kubuyele emumva nqo futhi kuwela emumva nqo esambulweni kufanele kwembulwe ebhayibhelini ukhayini u-abela babengenalo ibhayibheli abangalifunda kodwa kwembula ku-abela ngokukholwa okuyisambulo wabela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo kaKhayini uNkulunkulu afaza ngakho ukuthi ulungile ngenkathi uJesu ebuzwa lapha kuMathewu we-16 eleshumi nesikhombisa neleshumi nesishiyagalombili asinazo isikhathi sokufunda kodwa uma ufuna ukubhala phansi wathi umuntu uthi mina naye umuntu ngingubani na umunye wabo wathi nguMose u-Eliyasa noma umunye wathi yebo yena nithi ngingubani na wathi wena nguKristu nankulunkulu ophilayo wathi busisiwe wena Simoni ndodana kaJona ngokuba inyama negazi akukwembulelanga lokhu baba wami osezulwini kwambulele lokhu yezu wayelidwala isambulo sokomoya sokuthi uNkulunkulu ungubani ukuthi uJesu ungubani kodwa isambulo sikaNkulunkulu uNkulunkulu enziwe enyameni futhi wembulwa kulo izwe wayesezweni uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisela izwe kuye embula ukuthi uNkulunkulu wayeyini esemzimbeni wenyama wena uKristu ogcotshiweyo indodana kaNkulunkulu wathi inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu kepha ubaba wami osezulwini kwambulele lokhu phezu kwayidwala ngiyakulakha ibandla lami isambulo sezwi ngesikhathi salo ngiyakulakha ibandla lami namasango ehaidese awaye kulahlula incwadi yesambulo iyincwadi yokugcina ibhayibheli ibalwe ngophawu kwabangakholwayo ngathi lapho ibhayibheli liyasho esahlukweni samashumi amabili nambili uyosusa izwe elilodwa kulo noma enezele izwe elilodwa kulo ngiyosusa isabelo sakhe encwadini yokuphila siyakuqonda-ke lokho ukuthi lanikezwa abakholwayo ngakho konke kuthi kuvula incwadi yezambulo futhi kwambule ukuthi ubani umqambi wayo yonke le ncwadi kusukela kuGenesis kuya ezambulweni uJesu Kristu elokhu enguye nje kuhambe njalo ngqo futhi embule imihlakalo yakhe ephelele yakhe uqobo namasu akhe iminyaka yakhe yebandla ozayo futhi kwakuvalwe ngophawu phakathi lapho izimpawu eziyisikhombisa ngencwadi yalotshwa kodwa ke khumbulani yayivalwe ngophawu ngezimpawu eziyisikhombisa nalezo zimpawu eziyisikhombisa kwakungezukuvulwa izambulo zeshumi kuze kube sekubetheni kwengelosi yasemhlabeni yokugcina emhlabeni izambulo zeshumi elesikhombisa nabo futhi ngezinsuku zokubetha komlayezo wengelosi yokugcina ingelosi yesikhombisa ngihlakale kwankulunkulu isiyakube ifeziwe ngalowo nyaka lokho futhi lowo ngonyaka esiphila kuwo sonke siyazi ukuthi siphila onyakeni we-Laodicea awusophinde ubekhona omunye unyaka kulo ngeke kwenzeke ngakho siphila onyakeni we-Laodicea futhi lezi mpawu eziyisikhombisa okubambe leyo ncwadi kuyimfihlakalo kubantu kufanele yembolwe ngalolo suku lokho akwethembisa manje ngeke kube lutho olungaphandle kwezwi ngoba ungeke wengeze ezwini noma ususe ezwini kanele kuhlele njalo kuyezwi kodwa esambulo sifanele sembule iqiniso lalo ukuthi le yeni kulenza lenele wonke umbhalo bese-ke uNkulunkulu eqinisekisa lokho ukuthi kuliqiniso niyabo uNkulunkulu akadingi mhumushi ungumhumushi wakhe yena wenza ukuhumusha kwakhe yena ukufeza izinto ayethe ziyokwenzeka njengaseqaleni wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya lokho akudingi kuhonyoshwa kwaqinisekiswa manje wethembisa izinto ezithize ngalo suku lokugcina embhalweni ngani kwakulapho wayendodana kankulunkulu kanjalo kujesu wethembise kumthumela ikhaya sesezinsukwini zakhe lapha emhlabeni nabantu abakwazanga umkholo wathi hlolani umbhalo ngubani thi ninokuphila okuphakade kuyo futhi yiyona efakaza ngami uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke maningakholwa yimi kepha uma ningenakukholwa yimi kholwani imisebenzi engiyenzayo ngokuba iyafakaza ukuthi ngingubani yebo-ke ngonyaka kaWesley imisebenzi ayenzayo yafakaza ukuthi wayengubani onyakeni kaLuther enguqukweni ngani phela wafakaza ukuthi wayengubani ngezinsuku zamaphentecostal kubuyiselwe emuva kweziphiwo kubuyiselwe kweziphiwo ukhuluma ngezilimi nokukhipha amadimoni neziphiwo ngani wafakaza kwangekho ohlaya ngakho abantu bathi ngenkathi kuqala kuvuka ngafunda izincwadi ngomlando wephentekoste bathi ngeke kuhlale isikhathi eside kuzolodwa kusasha ngani na yingoba usoze wakucisha unkulunkulu wathi kuyoba khona ileyo ndlela yezu uyisoze wakucisha loko kanti-ke lapho umbaba wazembezelwa ngaphandle uzocisha kanjani na kuyisambulo sokubonakaliswa kwezwi lenziwe iqiniso futhi siphila kulolo suku akabongi unkulunkulu isambulo semfihlakalo yakhe uqobo manje uhlwethu kuphela lolu hlwethu esikhuluma ngalo lungolomlobokazi kuphela mbulani ibhayibheli lathi nabafileyo ababesele kabaphila iminyaka eyinkulungwane lolu hlwethu olukhulu uma lungekho uhlwethu bangane sikuphi na sizokwenze njani na siphila kumuphi unyaka na sithembiso sine sinaso na kuloba khona uhlwithi ibhayibheli lithi luyoba khona futhi luyoba ngulobakhethiweyo kuphela linenekazi elikhethiweyo mlobokazi kulolu suku odonselwe ngaphandle ibandla lona impela igama ibandla lichaza ababizelwe ngaphandle kwa nanjengomose owabizela ngaphandle isizwe siphuma esizweni umoya ongcwele ubizela umlobokazi ngaphandle aphume ebandleni ibandla liphuma ebandleni amalunga kuwo wonke amahlelo enza umlobokazi isihlahla somlobokazi ise-ethiyophiya isihlahla somlobokazi umlobokazi ephuma ebizwe futhi yilowo ukuthi isihlahla somlobokazi singumlobokazi njalo yilowo ozoba sohlwithweni lowo yedwa lotho kepha umlobokazi okhethiweyo owaziwa ngaphambili nguNkulunkulu kusukela ekuqaleni owesizukulwane sokhalo lokomoya lukababa ake ngime lapha nje umzuzu ngilokhu ngezezwa ngiba novalo ngicabanga ukuthi ngizobamba ngizonibambezela isikhathi eside kodwa waqaphelani bukani ngamunye wenu bantu yazi iminyaka ungakazalwa wawukuyihlo njengosokhalweni na Kunjalo imbewana yembewu eyaye kuyihlo iphuma ebulilini bowesilisa hayi wesifazane yabo owesifazane uveza iqanda indawo yokukhulela kodwa imbewana iphuma ko manje ake ngithi kubaba wami noma indodana yami ehlezi lapha ukathi ngise neminyaka yeshumi nesithupha ubudala indodana yami yayikimi angingayazi kodwa yayikhona manje ngendawo yokukhulela ngomshado ongcwele iba ngumfanekiso wami ngiyayazi ngingahlanganyela nayo ulifika ngaso nje isikhathi lapho sekuyisikhathi esifanele manje kanjalo nawe wawunjalo uma unokulokuphakade wawuyi kunkulunkulu ngaphambi kokuba kuze kube khona izwe uyingxenye indodana kankulunkulu ingxenye kankulunkulu wayewazi impela unyaka owawuzofika ngawo wakumisele ngaphambili kulowo nyaka ukuthatha ileyo ndawo futhi akekho omunye futhi ongayithatha nawo nje kungaki ukulingisa nezinto ofanele ube khona ngoba wayazi ukuthi uyobakhona manje uyabonakaliswa manje ungahlanganyela naye futhi yilokho akufunayo ulangazelele inhlanganyelo ukuba akhonzwe kodwa uma ukuphila kwakho kwakungelokhu njalo kunjengengxenye kunkulunkulu ungumlingisi nje wobukristu nje niyabo kebakhona izigqithi nezigqithi zezigqithi zabo abayoba nje ngabalingisi bobukristu ukuphawula ngizenda kukwenza nje ngangiqaphela umfowethu uThemose Shakarian ngapho ngenkathi bekhwelisa izinkomo zohlobo olungafani ngaqaphela izingilazana eziyimibhobho evuleke nganhlanye zokuhlolwa izinto ezingamanzi njalo njalo zifakwa ngodokotela futhi ngiqaphela lezi zinto emalotheni uqobo esilisa kukhona izimbewana ezilapha esigidini okuphumayo esiliseni ngasikhathi sinye namaqanda alapha esigidini okuvela kowesifazane ngesikhathi esifanayo kodwa abenazi nje ukuthi kuzo zonke lezo zimbewana ezincane ezinyakazayo isigidi sazo yenya kuphela kuze imisele ukuphila kodwa leyo kuphela iqanda elinokuthela na kodwa leyo mbewana encane iyotshuza yenyuke ngqo izedlule zonke ezinye izimbewana ezincane edlule khona phezu kwayo yonke imbewana encane ebuka njengayo nje kuli fike yeka ngaphezulu kwaleyo futhi ize ngapha futhi ithole lelo qanda elinokuthela futhi ishuthekeke kulo bese-ke zonke ezinye ezisele zife ngani ukhuluma ngokuzala kwentombi ngani akusiyo nengxenye eyimfihlakalo njengokuzalwa kwenyama futhi kwaziwa phakade kanjani kwameselwa ngaphambili uNkulunkulu manje ekuqaleni emuva le eminyakeni le eyadlulayo ngaphambi kokuba kuqale isikhathi wena uma ungumKristu ozelwe ngokudla lobusuku wakuNkulunkulu ngaleyo nkathi uyihlo kodwa yingakho nxa ungena kulokhu ukuphila lapha futhi uvuma ubuKristu konke kungakuhambeli kahle ubumangala ukuthi kungani lokhu nakho konke okwalokhu uma wawumangala ngakho kodwa ngelinye ilanga kukhona okwakushayayo akuyena lokho kuphila wakuphathi phakathi lapho kusukela ekuqaleni kodwa uma indatshana yami ngokhozi luthola unina ethola ukhozi unezile ngishumayela ngalokho ukuthi lathanyuselwa kanjani lolo khozi oluncane phansi kwesikhukhukazi kodwa sa imikhuba yaso yokuzama ukuwondla lawo machwane ukhozi oluncane lwalungena ukubekezelela ngoba lwalungeyona inkukhu wasekuqaleni nokho lwalusekokweni kanye nezinkukhu futhi lwalandela izinkukhu kodwa lwalwaye luzenwaye egcekeni lezinkukhu nezinto nokhozi oluncane lungakwazi ukukumela kodwa njalo yayikukuza nakho konke onke amachwane amancane ahambe ngakho lwaluhamba nalo kodwa ngelinye ilanga nina wayazi ukuthi wayezalele amaqanda amabili hayi lord kwakufanele libe khona elinye ndawo ndawo wahamba uyolifunisisa lundeza luzungeza lushaya indingilizi ekugcineni lwafika phezu kwegceke lezinkukhu futhi lwayithola ingane yalo futhi lwadazuluka kulo kwakuyiphembu elaliqondayo ukuthi yileyo nto eyenelayo yilokho olwalukufuna niyabo futhi lwaqonda ngaleyo nkathi-ke ukuthi lwalungesiwe inkukhu lwaluwukhozi futhi yileyo ndlela okuyiyo ngawo wonke umkhristu ozelwe ngokusha nxa ufika ngikhathala ukuthi ujoyine amahlelo amangaki ukuthi mangaki amagama obhala kuwo igama lakho emabhukweni nezinto nxa lelo zwi langempela likankulunkulu iqinisekiswa futhi lenziwa iqiniso phambi kwakho kanjalo uyaqonda ukuthi wa ukhozi khona lapho ngoba konke lokhu kukukuza kwesikhukhukazi joyina lokhu futhi ujoyine lokhu futhi hamba ngale ndlela nangaleyo ndlela ngumphetho ungukwenezela ngokoqobo ezizwi ezwini nxa imbewana ingena esizalweni soso wesifazane ayithathi awuzange ube imbewana yomuntu ephuma kuyihlo kwasekuthi okulandelayo waba imbewana ephuma enjeni kwasekuthi okulandelayo waphuma ekatini kwasekuthi okulandelayo waphuma enkukhwini ngoko kwakuyimbewana yomuntu nomzimba kajesu kristu umlobokazi yoba ingxenye yomzimba wakhe oyo wayeyizwi nomlobokazi yofanele abe yizwi izwi lenezelelwe ezwini lenezelelwe ezwini ukulungisiswa kukaluther ukungcweliswa kukawesley ubabhaptiso kwapentekostali ngobongcwele ukubuyisela kweziphiwo nakho konke okuseleyo kwakho kuhamba nakho kufanele kube yizwi phezu kwezwi imbewana phezu kwembewana ukuphila phezu kokuphila ukukhipha isifanekiso esigcwele somlobokazi wenkosi ujesu kristu manje khumbula wawuyingxenye futhi manje into okuyiyo yile emva kokuthola lezi zinto ukuthi ukristu uzela umlobokazi wakhe manje singene kanjani kulowo mlobokazi na yilowo umbuzo abaningi bathi joyina ibandla lethu elilodwa lawo lifuna uhlobo oluthize lobhaphathizo elilodwa lifuna ukwenza lokhu noma lokho elilodwa lathi ufanele ukhulume ngezilimi kungenjalo awunawo elinye lathi awudingi ukukhuluma ngezilimi leli lithi ufanele usinemoyeni naleli lithi ufanele umemeze leli linomuzwa kodwa kulungile bese-ke kuselokhu kungalungile konke ubengakwenza kanjani owesilisa noma owesifazane noma umntwana kankulunkulu ozelwe ngumoya kankulunkulu aphike izwi likankulunkulu lapho unkulunkulu qobo lwakhe alihumusha wayesethi yilo leli ngalethembisa nanti elikhombisa ngokucace bha ngani babophezelekile ukulibona niyabo wayengaliphika kanjani ukukhristu izwi lakhe uqobo na uma ukhristu ekini angeliphike izwi lakhe uqo manje-ke singene kanjani kulo mzimba na wasekhorinte bokuqala eseshumi nambili ngamoya munye thina sonke siphaphathizelwe kulo mzimba ngamphaphathizo munye kamoya ongcwele futhi lokho uma ufuna ukubhala phansi lokho ngabasekhorinte bokuqala eseshumi nambili eleshumi nantathu ngamoya munye thina sonke siphaphathizelwe nomoya ungukuphila kwakristu ngakunjalo na ukuphila kwakristu nokuphila kwanoma yiphi imbewu okungukuthi wayeyimbewuzwi liletha imbewu ekuphileni ngiyakuthona uma lokho kuphila kulele mbewini alo mbhaphathizo kamoya ongcwele ufikele phezu kwayo kuphezelekile ukuletha lokho kuphila kwembewu njengoba ngalitshela lapha ePhoenix esikhathini esingezile sedlule ngangikhuluma nomfowethu John Sherry futhi ngangiphandle lapho futhi wangikhombeza isihlahla sezithelo zohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi wayelima inqwaba yesithelo sohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi futhi wangikhombeza isihlahla esisodwa esasinezinhlobo ezehlukene ezisishiyagalombili noma ezisishiyagalolunye zesithelo kuso futhi ngathi mfowethu Sherethi nhloboni yesihlahla leyo na wayisihlahla samawolintshi ngathi kungani kube ngulamula uhlobo lwamanantshi nethanjelo nophaphamuzi na wathi konke kwizithelo sohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi zifakelwe ngathi ngiyabona manje ngonyaka ozayo siyoba namawolintshi kodwa oqa isihlahla ngasinye siyothela ezaso igatsha ngalinye liyothela isithelo salo abaningi benu balimi bezithelo niyakwazi lokho lapha kulesi sigodi sezithelo zohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi siyothela okwaso ufaka igatsha likalamula esihlahleni samawolintshi liyothela ulamula ngoba imbelo yesithelo sohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi nokho ngeke lithele isithelo sasekuqaleni futhi yilokho sikwenzile sifakele sathatha safaka phakathi nezivumokholo njalo njalo kuyisafakela ngakunye lapha ingathela kanjani noma yini imethodist ngaphandle komntwana we-methodist na noma yiliphi ihlelo lingathela kanjani noma yini ngaphandle komntwana wehlelo na kodwa uma eso sihlahla siye saveza igatsha lakuqala siyothela amawolintshi bese-ke uma unkulunkulu ake enze noma yini ebandleni kuyoba ngokwasekuqaleni kubuya ndezi futhi ngqo fanele kube njalo ngoba kuphela kusesihlahleni futhi sithela uhlobo lwaso manje masithola manje lelo lelo bandla lelikhulu selihambe lehla iminyaka elithela isithelo salo futhi lapho amagatsha eyeka bayawathena ujohane ongcwele ishumi nesihlanu akazanga awuthene umbeni awukhiphe manje waso samagatsha wawanquma ngoba ayengadili isithelo futhi futhi ujesu ufuna isithelo esingesakhe umkakhe ufanele azale uhlobo lwabantwana ayilo khona-ke uma bengayazali abantwana abangumlobokazi abantwana abayizwi bonake ngumntwana wehlelo bonake uthando lwakhe lokuqala lwezwe nehlelo usebuyele kulokho futhi abakwazi ukuzala wangempela wangokoqa umkristu ozelwe ngokusha ngoba kukho lutho lapho lokukuzala njenganje thatha igatsha likalamula bese ulichoma phakathi lapho liyothela ulamula kodwa lingeke lathela iwolinji ngoba lalingekho lapho ekuqaleni kodwa la kumisela ekuqaleni ukwazi ngaphambili kankulunkulu kwalimisela ngaphambili futhi lizala lifanele lithele iwolinji lingeke lathela lutho okunye leyo ndlela ngebandla likankulunkulu ophilayo xa ihora lifika wonke umuntu uvumela unkulunkulu enze okuthize wonke umuntu osethole ibhola usehambile niyabo ngikushela njalo kuba ngaleyo ndlela ngangifunda emlandweni kamartin luther lapho esikhathini esingesini sedlule kwasho kude kwakungelikhoni kangako ukukholwa ukuthi umartin luther wayengalisola ibandla likatolika futhi azihambele nako kodwa kwathi into eyisimanga ukuthi wayekwazi ukuphakamisa ikhanda lakhe phezu kwayo yonke intshisekelo yeqile eyayilandela imvuselelo yakhe futhi abe yilokhu ehlele eqondile ekungcolisweni kwakhe niyabo kuyikho konke ukulingisa nakho konke kuwa buka unkosikazi Semple McPherson u-Amy Semple McPherson owayedlala ithempeli langapha wonke umshumayeli oyinelekazi wayenalewo maphiko futhi ephatha ibhayibheli ngendlela efanayo njenje ukulungisa kwenyama bangeke baba ngabasekuqaleni yingaleyo ndlela amabandla angeke abanjalo akeyo thethele ibandla elilodwa lithole okuthize noma elinye edolobheni elinye ibandla lingeke likumele baze bakuthole niyabo abasesiba basekuqaleni ezwi likankulunkulu lingelasekuqaleni yezwi futhi lifanele liveze eyalo uhlobo lwalo ngesikhathi salo abakhethiweyo bamiselwe ngaphambili ngubaba unkulunkulu manje singena kanjani ebandleni na ngamoya munye thina sonke sibhaphathizwe sibe kulo mzimba munye umzimba kaKristu ongumlobokazi izwi sibhaphathizelwe phakathi lapho ngomoya ongcwele manje ake sinakisise noma sisonyakeni wokugcina noma cha manje siyathola uma siphenya emuva kuGenesisi cishe cishe esahlukweni sesihlanu ningaphenya futhi kuLuka futhi sithole kuthi u-Enoke wayengowesikhombisa kusuka kuNowa. U-Enoke lapho kubambeka inzalo yenyoka ngokuba uma uKhayini wayeyindodana ka-Abela khona ke wayengowesishiyagalombili nabo kodwa akukho ndawo ebhayibhelini okusho khona ukuthi uKhayini wayeyindodana ka-Abela noma uKhayini noma uKhayini wayeyindodana ka-Adamu ngenxa yokuthi ibhayibheli lathi wayengowomubi ukuthi u-Adamu wayengesoyomubi nabo wayengowomubi manje siyathola lapho ukuthi u-Enoke wayengowesikhombisa kusuka kuNowa wawungumfanekiso weminyaka yebandla manje onke amanye amadoda ayisithupha ngaphambi kwakhe afa kodwa u-Enoke wathathwa u-Enoke wahlwithwa owesikhombisa kukhombisa ukuthi ngunyaka webandla lesikhombisa othatha uhlwitho manje akukho kungabaza sisonyakeni webandla lesikhombisa sonke siyakwazi manje ngonyaka webandla esikhombisa othatha uhlwitho yonke eminye isithupha yafo kodwa u-Enoke wathathwa ngoba akafunyanwanga unkulunkulu wamthatha kodwa u-Enoke wahlwithwa awungumfanekiso bonke abanye abafayo kodwa umlobokazi wesikhathi sokuphela uyobizelwa ngaphandle ekuhlwithweni ngaphandle kokufa uyobizelwa ngaphandle konyaka webandla lesikhombisa thina manje esiwufakazelayo lowo nyaka ohe ake sigubhe phakathi manje ngokujule ngempela nabo manje lawa futhi umfanekiso eminyaka yebandla ezikhombisa okunguthi ezambulweni zeshumi lesikhombisa ukuthi imfihlakalo enkulu yencwadi yayezosombululwa ngumlayezo wengelosi yesikhombisa manje kukhona isithunywa ngaphezu kwazo zonke lezi nesithunywa emhlabeni igama lesingesi ngelosi lichaza isithunywa futhi emlayezweni wengelosi esikhombisa ikati senze yayo imemezela inkonzo yayo bese-ke lapho iqala ukubetha inkonzo yayo hhayi lapho iqala ujesu lapho eqala waqala iphulukisa abagulayo nabahluphekileyo futhi olorabi omkhulu ngumprofethi ngoku umuntu wayemfuna ebandleni lakhe kodwa lapho ehlala phansi ngelinye ilanga futhi wathi mina nobaba wami simunye lokho kwakwehlukile lokho kwehlukile futhi namukele nidla inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila kini kani uyindla bantu niyabo niyabo lokho kwehlukile akazakuchaze base bevele bekubonile kubonakaliswa ngoqinisekiswa kwezwi likankulunkulu lonyaka wakhe lenziwa libe yilo futhi lafakaziswa kubo ukuthi hhoye leso sithunywa salo nyaka futhi hhoye ngathinti kuchaza lutho labo bafundi ngasho ukuba babengakwazi ukukuchaza kodwa bakukholwa noma ngabe babekwazi ukukuchaza noma cha bahlala bathula duba kukholwa babengakusho kanjani uma babezokudla inyama yakhe baphuze negazi lakhe na kane kwakungenakwenzeka kubo ukuba bakwenze kodwa bakukholwa ngoba bemisele Jesu wathi wabakhetha ngaphambi kokusukelwa kwezwe yabo awukholwa noma ngabe babekwazi ukukuchaza noma cha besalokhu bekukholwa manje qaphela manje onyakeni webandla esikhombisa lapho ingelosi yesikhombisa iqala ukubetha izimfihlakalo zikaNkulunkulu yayisizokwaziswa khona lapho izimpawu abaguquli aba ngoba babengenaso isikhathi uLuther akahlalanga isikhathi eside ngokwanele kanjalo noWesley iminyaka ayihlalanga isikhathi eside ngokwanele labo baguquli babenomlayezo wabo walolo suku nabantu bawubamba ngqe futhi bawuhlela futhi kuyini na soze wayehlula imvelo imvelo njalo iyafakaza uNkulunkulu uhamba ngokuqhubeka nemvelo ifanele ibe njalo njengelanga langa liphume ekuseni linganyana ezelweyo libuthakathaka alinakushisa okuningi kulo leshimingo liphuma esikoleni esiphakeme phakathi nemini lingene ekuphileni lesithupha ntambama liyaguga lesihlanu ngo liyafa selidala libuthakathaka futhi libuyele ethuneni abe lokho ukuphela kwalona liyaphuma futhi ngokuso kulandelayo yabo ngalehlahla ukuthi ziwaveza kanjani amacembe azo konke ezikwenzayo manje siyathola ukuthi amacembe ayawahloka esikhatheni abuyele emuva ini ukuphela kwehla kuye empandeni yomuthi ngabe lokho ukuphela kwalona buye ngento asahlobo elandelayo nokuphila kusho manje qaphelana amabandla ukuthi liyenze kanjani into efanayo enguqukweni liyakhuphuka lolu hlamvu lwakolo lwawela emhlabathini futhi lafa phansi kokuhlushwa kwesikhathi sobumnyama lwangena emhlabathini lwalufanele ufe noma imuphi umuntu wokomoya angakubona lokho uma leyo mbewu ingafi ibole ihlala yodwa futhi yayifanele ingene emhlabathini phansi kwesikhathi sobumnyama lwalala lapho lwabola futhi lwavela ngemicwane emibili ibandla lamaluthelo ebandleni lamaluthela kwaphuma eminye imicu uzwingli njalo njalo kusuka kulokho kwakhuphukela entshakazini okwakunguJohn Wesley nyakomkhulu wezimishini wahlehlela emumva ukuphuma lapho nakho kufika lowo nyaka okhothisayo lowo nyaka wePentecostal lo hlamvu lukakolo lokho khona okungenzeka ukuthi uphakathi lapho ke alime ukolo na buka lowo kolo nxa ubuka nxa uphumela lapho futhi uthi nginokolo ubona sengathi unokolo lapho uvule usondela impela futhi uqaphele awunakolo nhlobo akasexwayisanga yini uJesu ukuthi kuMathewu amashumi amabili nane emashumi amabili nambili kuya emashumi amabili nane izinsuku zokugcina ukuthi imimoya emibili iyosondelana kakhulu idukise ukolo okhethwe uqobo lwawo uma kungenzeka yabo manje qaphela ngumthwali manje kuphela ukukhuphuka kuLuther kwaba yilokho okwenza uWesley. Kuphela ukuphuma kuWesley yilokho okwenza iPentecost. Kuphela ukuphuma ePentecost ekwenza ukholo. Kodwa bangumthwali yabo. Kuphela kwangempela kuyedlula lapho umlayezo uyedlula kodwa uqonde ephezulu kuyongena kukholo. Ngaleso sizathu ukholo ukhuphuka futhi ulethe yonke into othi 20 phezulu lapha esihlokweni. Lokwazibona wakhe uphuma kulona lonya. Kodwa uhlanga lwehlelo luyafa lome futhi lufa yena abhekisisa lolu izinsuku zokugcina ukuthi uqala kanjani ukuhlosuka na nxa lokolo uqala ukukhula bonake ikhoba liqala ukuphela ku buka emuva kulokolo omncane nxa ubuka udonse uvule kanje bese ubuka phakathi kuwo ubone unomqumbe omncane kakolo emuva lapho ungadingeka uthathe isibuko esandisayo esinamandla angamasho amathathu kuba ubuke phakathi kuwo ukuba ubone umqumbe omncane kakolo emuva lapho kodwa ule emuva phakathi lapho kodwa uqala ukukhula manje lelo khoba lifanele libe lapho ukuvikela lokho ukunika ithuba lokuphuma kodwa ke nxa usuqala ukukhula nomlayezo uqala ukwanda khona ke ikhoba liyahlusuka kuwo ukuphila kuphuma ngqo kulelo khoba kuyongena ngqo kukolo kube ke wenza ngaleyo ndlela unyaka ngamunye nje ungeke wehlule imvelo lokho ngokubeka kaNkuluNkulu indlela enza ngayo izinto nje manje yilowo nyaka esiphila kuwo njengamanje unyaka webandla lesikhombisa manje kufanele konke kubonakaliswe ohlambeni kwakolo ekupheleni okunye ukubuya manje uma uthatha uLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu wathi njengoba kwenzeka emehleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufike ngendodana yomuntu lapho indodana yomuntu iqala ukuzembula yini ukwembula na yena isambulo sayo sokuthi iyini kulolu usuku yembulele abantu izwi elazisiwe losuku lembula kubantu ngokubonakaliswa kamoya ongcwele enza leyo Jesu aphile phakathi kwethu futhi khumbulani wayemelwe lapho kumuntu umuntu wathi njengoba kwenzeka manje wafunda lona iBhayibheli esilifundayo uGenesis manje siyabhekethisa kuleso sahluko sikaGenesis lapho ngenkathi uJesu ekhuluma ngakho siyathola lapho ukuthi phakathi kulokho efulathele lelo tende noSara esetendeni wathi waboza umbuzo futhi wayengakholwa ukuthi lokho okwakuzokwenzeka kwakungenzeka wathi manje Abrahama izokukuvakashela ngokwesikhathi sokuphila niyabona uSara ethendeni wahleka ngakho wathi uhlekeleni uSara ethendeni ethi lezi zinto zingenzeka kanjani na uJesu wethembisa futhi lokho kwakunguye uAbrahama wambiza ngoElohim uSomandla lokho kwakunguye manje iBhayibheli liyabikezela ukuthi kuyobuya futhi ngosuku lokugcina Jesu washo njalo futhi nxa nibona lezi zinto ziqala ukufezeka kumbulani nje nxa lokhu kuqala ukwenzeka kanjalo bonake kuniyazi ukuthi isikhathi sesiseduze eminyango bukani izwe qobolwalo bukani izwe iSodoma umalake labakhona iSodoma bukani abantu baphendukezelwe ekuphendukezeleni okunjepho izingqondo zabo ziphendukezelwe abazi ukuthi kuhlonipha kwabantu bonke kuyini buka izigqulegcwele ondengeni nakho konke okunye bukani besifazane bakethu ukuthi sekwenze ukudlanga okunjani bukani ukudlanga kokungaziphathi ngenhlonipho ukonakala phakathi kwabesifazane bakithi ungesikho kuphela kwabakithi wena uthi lokho amamethodisi lokho ngamapentecostal futhi uyinto yonke bukani kasikhisa bakithi aleyo ngasikhundla isezi likankulunkulu isiqana elithize lehlelo abambelela kulo esikhundleni sokuphuma nxa bebona unkulunkulu ezazisa ngokupheleleyo esezathi ukuphuthekile futhi abakwazi ukubona basoze bakubona ayiqaphela ukuthi kwenzekani lapha kulokhu sisasheshisa ngicabanga ukuthi lelo nenekazi lifuna sihambe ngilibonile likhombisa ngezandla zalo ukuthize noma ubunye ngokuthi lifuna siphume ngakho kuzoba ngcono sisheshise ngakho manje bhekisisa uEnoke umfanekiso webandla laba futhi ufanekiswe onyakeni webandla lesikhombisa ngicabanga lokho na unyaka webandla lesikhombisa uyesisa akubetheni kwe angabe kokholwa ukuthi kube khona izithunywa ezisikhombisa isikhombisa oh sonke siyakukholwa lokho uma sikholwa ilelo iBhayibheli uma singalikholwa iBhayibheli kusobala niyabo asikholwa kodwa kube khona manje siphila onyakeni webandla lesikhombisa futhi nxa iBhayibheli lasho ukuthi lona ngunyaka webandla lesikhombisa nxa isithunywa sonyaka webandla lesikhombisa siqale kubetha umlayezo waso ukuthi izimpihlakalo zazo zonke izinto bekusuntekile phansi phezulu onyakeni kuyokwambulwa ngaleso sikhathi uzinakho siyakubona indodana yomuntu ifika phakathi kwabantu bayo futhi yenza khona impela nje iqinisa umlayezo wayo njengoba yathi iyokwenza nakho siyakuthola kulonyaka wokugcina manje nemilindo eyisikhombisa njengemilindo eyisikhombisa owodwa ufika akazange afike ngomlindo uqala owesibili wesithathu owesine kodwa ufika ngomlindo wesikhombisa lo wawunge-Enoko wesikhombisa owathathwayo noNowa engumfanekiso wentsali yamaJuda ifanele iwezwe manje ngezikhathi zeBhayibheli ukukhuluma ngemilindo nobusuku babu ungahlukanisiwe ngamahora ngesikhathi seBhayibheli manje lalelisisa ngoba ngizosheshisa manje ngoba abafuna indlu qhabo iBhayibheli lalingahlukanisiwe noma ubusuku babu ungahlukanisiwe ngamahora ngesikhathi seBhayibheli babehlukaniswa ngemilindo wawukhona imilindo emithathu manje umlindo oqala waqala ngekusukela ngelesishiyagalolunye kuze kube ngeleshumi nambili umlindo wesibili waqala ngeleshumi nambili kuya kwelesithathu umlindo wesithathu wawubalwa kusukela ngelesithathu kuya kwelesithupha manje sinemithathu isithathu esithathu owesishiyagalolunye nombolo waphelele eseke sibuyela esikhombiseni sohlwidi okuyokwenzeka ngikholwa ukuthi phakathi kwelesithupha nelesikhombisa nqo noma elesithupha nelesishiyagalolunye nqo ngokunye ukuze ngoba icelwa ngalenkosi liyokhala Ngalokho kuso kuthe bha lapho abafele kuKristu bevuka babelwe nenkazimulo yovuko lwakhe lapho abakhethiwe bakhe beyobuthana emakhaya abo ngale kwesibhakabhaka nxa ebizwa amagama phezulu laphaya ngoba khona igama uhlwitho eBhayibhelini alisetshenziswa nhlobo sivele salibeka nje lelo gama lapho eBhayibhelini lathi hlwithwa ukuhlwithwa siyafunda lapho kwabaseThessalonika besibili noma kwaseThessalonika bokuqala yibo uhlelo lwalolu hlwithi olukhulu oluzokwenzeka ngezinsuku zokugcina layelani lokhu lapha sizoqala lapha ngevesi leshumi nantathu angithandi bazalwane ningabi nakwazi ngabaleleyo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba kuba uma sikholwa uKristu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha abaleleyo kuJesu kanye naye ngoba sisho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela noma lelo gama andulela lichaza ukuvimbela abaleleyo kuba inkosi uqobo iyakwehla manje lalelisisani inkosi uqobo iyakwehla emazulwini ngokuhlokoma angezwi lengelosi enkulu nacilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala. Manje ngifuna nibhekisise into enkulu eyenzeke lapha manje. Ngiyakugeje lokhu niyabo. Manje bhekisisani izwi liyasho lapha kwabaseThessalonika besibili. Ukuthi kukhona izinto ezintathu bhekisisani. Kusukela evesini leshumi nantathu kuya kweleshumi nesithupha. Kukhona izinto ezintathu okuzokwenzeka ngaphambi kokuba inkosi iqobo lwayo ibonakale. Asenya manje kuze sikwazi ukuvala niyabo. Into yokuqala eyenzekayo bhekisisani. A shout uhlokoma izwi icilongo asekufunde manje futhi sibone ukuthi lokho kunjalo yini yabo ngoba inkosi uqobo ivesi leshumi nesithupha yakwehla ezulwini ngokuhlokoma nangezwi lengelosi enkulu nacilongo likaNkulunkulu kwenzeka izinto ezintathu izwi ukuhlokoma izwi icilongo ukufanele kwenzeke ngaphambi kokuba uJesu abonakale. Manje ukuhlokoma uJesu ukwenza konke kokuthathu ngenkathi ehla ukuhlokoma yini ukuhlokoma ngumlayezo ophuma kuqala sikho sokuphila isiphilayo siveza umlobokazi. Manje uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto futhi akayiguquli neze inqubo mgomo yakhe akayiguquli neze yakhe uNkulunkulu ongaguqukiyo. WaMose wesithathu lesikhombisa wathi akayikwenza lutho emhlabeni azokuqala akwembule ezincekweni zakhe abaprofeti. Kodwa ngokuqinisekile nje njengokuba akwethembisa uzokwenza. Manje sesifike sedlula eminyakeni yebandla. Kodwa siyethendiswa ngezinduku zokugcina ngokama lakho esine. Kodwa kuyoba khona ukubuya futhi umprofeti ezweni. Kunjalo bhekisisana imvelo yakhe nokuthi uyoba njani. uNkulunkulu usebenzisa lowo moya kahlanu kanye kuElijah kuElisha noJohane babathizi obizela ngaphandle ibandla nentsali yamaJuda kahlanu uMusa uJS uKoshol futhi inombolo yoMusa yabo. Bulungile manje khumbulani umlayezo wethenjiswa futhi lapho zonke lezi zifihlakalo konke sekuboshwe kwaba yinyanda kanjalo isikejane sabefundisi kuyothatha umprofeti ngqo ovela kuNkulunkulu ukukwembula futhi lokho impela ethembisa ukukwenza yabo. Manje khumbulani izwi lenkosi liza kumprofeti hayo siyazi wezenkolo umprofeti oyesibuko sezwi likaNkulunkulu angeke asho lutho angeke asho imicabango engeyakhe angakhuluma kuphela okwembulwa nguNkulunkulu ngisho nakumprofeti uBhalamu ngenkathi ezanywa ukuba athengiswe ethengisa ilungelo lakhe wathi angasho kanjani noma yimuphi umprofeti noma yini ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wakhe na into enza uNkulunkulu ukuthi awukho okunye wena ongakusho uzele ngaleyo ndlela ungaphezu kokuba uma ubungathi anikwazi ukuvula amehlo ami nxabu yabo ungakwazi awukwazi ukufinyelela esandleni sakho nxa ungahle ukwazi yabo. Ngeke uba yinje nxa ungumuntu yabo wenziwe kanjalo nje futhi uNkulunkulu uhlala njalo ene eminyakeni kuye ku-Isaya uJeremiya nabo bonke u-Elijah neminyaka edlulayo ngenkathi iqembu lobufundisi lidedanisa yonke into wayethumela umprofeti ambuse engaphuma indawo akaze angaba ngowezikhundla zabo ukuthi akholome izwi lakhe. So esigcaweni ahambe indoda nje emahlikihliki yeqiniso likaNkulunkulu. Futhi kuhlala indlela ongambona ngayo, bathi umoya ekhona phakathi kwenu othi ungowomoya noma umprofethi. Manje umprofethi ikhona into okuthiwa yisiprofeto ebandleni, kodwa umprofethi umiselwe ngaphambili futhi walinqunyelwa ngaphambili ihora, niyabo, yebo mnumzane. Manje uma kuphuma isiprofeto ababili noma abathathu bafanele babekwe futhi behlulele ukuthi ngabe lokho kuyikho yini noma cha ngaphambi kokuba ibandla likwemukele. Kodwa awukho umuntu obekwa phambi komprofeti ngoba waye yizwa uNkulunkulu uqobo. Waye yililuzi unyakeni wakhe wambona uNkulunkulu ebonisa. Manje uma uNkulunkulu ethembise ukusithumelela lokho futhi ngezi kuzokugcina ukukhepha lo mlobokazi kuleyo ncova ifundise futhi ku indlela kuphela okungenziwa ngayo. Akusoze kwezo ibandla lingemamukela uKristu. Siyabaphela kwasitali singeke sawuphuba umlomlayezo esimweni ibandla likuso namhlanje. Sifeza kanjani isikhathi sokuphela esimweni akuso namhlanje? Nxa onke ephambene nelinye nakho konke okunye nobufundisi na? Oh bakithi kwincova sekungene emahlelweni. Futhi noma yisiphi isikhathi ngicela noma yimobu somlando kuba asho okwehlukile. Aso sonke isikhathi umlayezo owawuphuma ngaso emhlabeni futhi ngenkathi bewuhlela wafela khona lapho. Nephentekoste yenze into efanayo njengoba bonke. Iphentekoste ephumayo nina ma-assemblies of God. Inkathi okhokho benu nonyoko bephuma kulezo zinhlangano emuva lapho emkhandweni kazwelonke umdala. Bamemeza futhi bamdumisa uNkulunkulu. Futhi bakhuluma bamelana nalezo zinto. Ninake naphenduka njengenje ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhiceni kwayo futhi nenza into efanayo abayenzayo. Futhi manje seninobufundisi kakhulu nivala izibilini zenu. Futhi ufanele ube nekhadi lihlanganyelwe ngaphambi kokuba ngisho uze uzimbandakanye nani kakhulu. Nani bakamunye uNkulunkulu uniphe umlayezo onjalo wole sikhundleni sokuba nenani qhubeke futhi nje nizigcineni ithobekile futhi niqhubeke nazi khulula nahlela iqembu lenu futhi nokaniseni kuphi no ibhakethi elifanayo unjalo impela nomoya kaNkulunkulu uqhubekela phambili. Mina iNkosi ngiyotshala ngiyakukunisela ubusuku nemini funa abanye ba wazimisele ukuba zibe njalo lezi zinto. Kodwa fanele athumele lokhu. Into yokuqala efika unxa eqala ukwehla evela ezulwini ukhole ukuhlakapha. Wena umlayezo ukuqoqela abantu ndawonye. Umlayezo ufika ukuqala. Manje isikhathi sokulungisa isibani. Ngani ilungise izibani zenu? Wakumlindo muni lo wona? Wesikhombisa. Hayi wesithupho wesikhombisa. Ngamiyeneza vukani ilungise izibani zenu. Zakwethu. Ezinye zazo zathi ukuthi zazingenawo ngisho amafutha esibani sazo. Kodwa kuyisikhathi sokulungisa isibani. Isikhathi sikaMalaki wesine. Nxa ufika ngolukha weshumi nesikhombisa. Ngu-Isaya zonke lezo ziprofeti ukuthi sihlelwe ngokuphelele salolu suku embhalweni. Siyasibona siphila khona lapho. Kukho bona lezi zinto zenzeka mfowethu othandekayo dadewethu. Lapho uNkulunkulu ezulwini azi ukuthi ngingafa kulo msamo njengamanje ufanele nje uthi ukuhamba-hamba isikhashana. Ngenjeko kukhulu kakhulu lapho ubona uNkulunkulu evele ezulwini ame phambi kwamaqembu amadoda futhi ame lapho azimemezele njengalokhu ayevele enze futhi lelo iqiniso naleli iBhayibheli livulekile nabo lapha nenqubo yobuhlelo ifile iphelile ayisoze iphinde ivuke futhi iyoshisa yilokho okwenzayo ngekhoba ensimini. Baleka kuyo. Ngena kuChrist. Ungasho ukuthi ngisonta kwiMethodist, ngisonta kumaBaptist, ngisonta kwiPentecostal. Ngena kuChrist. Uthi uma uChrist awukho zwi elilotshwe phakathi lapha ungalikholwa angikhathali ukuthi omunye umuntu uthini. Wena ke uNkulunkulu wenza leyo nto ibonakaliso ngoba wena nxa ethululele umoya phezu kwezwi kwenzekani na? Njengokuthela amanzi nje kunoma yipi enye imbewu. Uphile futhi uveze inhlobo yayo. Wena uthi nginobaphathiswa kamoya ongcwele lokhu akusho ukuthi usindisiwe. Hayi nangabe uqamama. Buka lapha uyisidalo esingumthathu emunye. Ngaphakathi lo mfo omncane ngumphefumulo. Ukulandelayo umoya. Ukulandelayo umzimba. Manje unemizwa emihlanu kulo mzimba okuxhumana nekhaya lakho lasemhlabeni awuxhumani nayo yonke eyawo. Unemizwa emihlanu kamoya lapha. uthando nonembeza njalo njalo kanjalo kodwa phakathi lapha yilapho ohlala khona lokho yikho ngashongo yini ujesu ukuthi imvuli yehlela phezu kwabalungile nabangalungile na kodwa ugodothukela phandle lapho nokolo phandle lapho futhi uthele amanzi phezu kwakho ese ugcina phansi kokuvundisa nezinto ezinjalo kokubila kuye kuphila ngamanzi afanayo na kuphela kodwa kuyena okunye kwakho kuyothela ugodothukela ngoba yilokho kuphela uyikho ukulothukela uyophakamisa thena zawo futhi umemeze ngokufanayo njengokona alisho yini ibhayibheli ngezinsuku zokugcina kuya kufika okristu bamanga hhayi ujesu wamanga manje kristu bamanga abagcotshiweyo abagcotshwe ngokwamanga ezwini abagcotshwe ngokobuhlelo kodwa hhayi ezwini ngoba izwi liyakuzifakazela lidingi lutho okunye liyozifakazela futhi kuyofika abagcotshwa bamanga minayo itipi yami ngalokho futhi lokho kugcoba oh uma bungazibiza oyedwa bese uthi oh ungabe ungujesu na oh impela cha bebengeke bakumele lokho kodwa nxa kufika ku oh udumo ngilogcobo futhi ugcobo longoqobo bulani ukefaso wayenalo naye futhi waprofet kanjalo nobhalamu wayenalo futhi waprofet kodwa lokho akuhlangane nalokhu okungaphakathi ngaphandle uma leyo kwakuyimbeko kaNkulunkulu isizukulwane sokhalo lwakhe kusukela ekuqaleni umiselwe ngaphambili uphelile. Angikhathali ukuthi umemeza kakhulu kangakanani ukhuluma ngezilimi ukhethime umemeze lokho akuhlangene nako. Ugodothukela ungabala kakhulu njenganoma yimupho wabo. Babonile abahedini bephakama futhi bamemeze futhi bakhuluma ngezilimi futhi baphuze igazi elisokugibha izinto ekhanda lomuntu futhi babize idimoni yabo. Akho akufoni noma yikuphi okwaleyo mizwa nezinto okhona. Inhliziyo yakho phakathi kuleluzwi futhi lowo nguKristu kungenise phakathi labo futhi uliqaphele lizazisa lapho nje livuleka njenganoma yiphi enye imbewu elizimemezelele unyaka eliphila kuyo. Luther wayengenakuletha lutho kuphela amahlumela laba abanye babengaletha lezi ezinye izinto sonyakeni kakolo manje amaluthela uqobo lwawo ayeveza iluthela uqobo lwalo iphentekosti uqobo lwalo laliletha iphentekosti uqobo lwalo ilokho kuphela kodwa siyedlula kulowo nyaka futhi siqhubekela phambili yazi ukuthi ikatolika laqala iphentekostali na futhi uma ibandla lephentekostali beliyoma iminyaka ezinkulungwane ezimbili beliyoba yisimo esibi kwedlula lokho ikatolika eliyikho manje njalo impela manje ngisho lokho kubazalwane bami nodadewethu engibathandayo noNkulunkulu uyakwazi lokho kodwa khumbulani bangane ngifanele ngihlangane nani lapha yayo kwahlelweni futhi lokho kungathi kungabi sesikhathini eside kakhulu nginobufakazi bokuthi yini qinisi ngikathi ngiyongena emhlanganweni nani ngikhulekele abagulayo kwakukuhle kodwa nxa ngifika nomlayezo uma kuphuma noma yimuphi umlayezo uma kungumlayezo weqiniso uma kungeseqiniso izimangaliso oqobo lwazo ezikaNkulunkulu futhi kubambelele kuye uhlangano uyazi ukuthi akusikho kukaNkulunkulu ngoba leyo nto isivele imenyezelo uJesu wahamba ephulukisa abagulayo ukuze abambe amehlo abantu bese kuba ngumlayezo wakhe unjalo ufanele ube nento ethize uNkulunkulu azoyithula nje ukuphulukisa kwaNkulunkulu ku izimangaliso ezinjalo nje zibamba amehlo abantu umongo omkhulu wakho ngumlayezo ilokho ke ilokho kuvela phakathi lapha uzama ukuthola umusa wabantu ukuze bahlale bamlalele kuba kukhona abanye phakathi lapho abamiselwe ukuphila nolunye lohlamvu kolo wawela emhlabathini nezinyoni zawuxosha nomunye wawela phakathi kwameva nomunye unowaya emhlabathini olungisiweyo umhlabathi olungisiwe ngaphambili futhi wathela aboko into yokuqala ukubetha noma into yokuqala icilongo noma ezi ukuhlokoma beseke kuba yizi beseke kuba icilongo ukuhlokoma isithunywa siqoqa abantu balungiselele. Okwesibili yizwi lovuko yezwi elifanayo ela izwi elikhulu kuJohane ngcwele weshumi nanye elamashumi amathathu neshagalombili namashumi amane nane elabeza uLazaro kufini iqoqela umlobokazi ndawonye bese-ke kuba ngokuvuka abafileyo kuba bahlwethwe nakho uma iqaphela izinto ezintathu zenzeka into elandelayo yeni na kwakuyicilongo izwi ukuhlokoma izwi icilongo manje into yesithathu icilongo ngokunguthi njalo emkhosini wecilongo libizela abantu emkhosini futhi lokho kuyoba isidlo sakusihlwa somlobokazi isidlo sakusihlwa sewuntu kanye nomlobokazi isibhakabhakeni yabo izinto zokuqala efikayo ngumlayezo wakhe ubezela umlobokazi ndawonye yinto elandelayo uvuko lomlobokazi oleleyo lowo owafayo emumva kweminye iminyaka bahlwethwa ndawonye necilongo mkhosi emazulwini esibhakabhakeni kane yileyo nto eyenzekayo bangani sesikhona lapho silungele manje yedwa kuphela ibandla eliphumayo lizofanele libekwe phambi kwelanga kuba livule inhlanganisela enkulu izofika emva kwesikhashana kolo ziyoshiswa izinhlanga kodwa uhlamvu lebuthelwa enqolobaneni yalo. Nesibo abantu abayizimpumputhe, ningabantu abanengqondo. Kuthi uma ngime lapha futhi ngasho izinto ngokulimaza, ngikusho ngoba ngokuphila. Ngoba ngibophezelekile kuNkulunkulu ngokukusho, ngifanele ngikusho. Umlayezo wami sonke isikhathi ngaze emumva lapha yaphansi kokuphulukisa njalo njalo kanjalo. Wakungukudonsa ukunaka kwabantu. Ngazi ukuthi umlayezo uyofika. Naku lezo zimpawu ezikhombisa zavulwa lezo zimfihlakalo nokukhombisa lezo zinto yilokho okwenzekile. Ngingakwazi kodwa kukhona umuntu omikhona lapha manje wayenami impela ngenkathi ningizwa ngishumayela leyo ntshumayelo banomzane esikhathi sini na. Futhi ngalokho kusa impela lapho okwasho khona ukuthi kuyoba kuphi nakho kumizi ngilosi eziyisikhombisa zimizivela khona ezulwini. Futhi lapho zenyuka leso sivunguvungu sazenyusela lapho thina sikaphele lapho sezihamba isayense yathwebula isithombe sakho indlela yonke ezizweni zonke kwehlela eMexico. Kodwa lapho ngenkathi ngiqaphele ngelinye ilanga ngenkathi ngiqala ukushumayela leminyaka yebandla eyisikhombisa ukuthi ngabe za uJack Moore siyazi wezenkolo omkhulu. Ngathi Jack, ubani lo muntu omi lapho na kukhona ufana nendodana yomuntu omi lapho izinto lezi mhlophe njengoboya bezimvu. Ngathi ubeyinsizo bengaba kanjani nezinto ezimhlophe njengoboya bezimvu na? Ngathi mfoli Branham lokho bekungumzimba wakhe okhazimlisiweyo lokho akuzange kushaye khona. Kodwa ngenkathi ngiyongena ekamelweni futhi ngaqala ukukhuleka wangazisa ukuthi kwakuyini. Yabo bengihlala njalo ngishumayela ukuthi wayengonobuNkulunkulu hayi umuntu nje. WayengonobuNkulunkulu ubonakaliswe enyameni. uNkulunkulu ingxenye kaNkulunkulu wothando, izingxenye ezinkulu ezihlawo zavezwa ubala lapha emhlabeni zikaNkulunkulu. UJesu wayewothando lukaNkulunkulu olwakha umzimba uJehova qobo lwakhe ahlala kuwo. Wayengugcwala kubuNkulunkulu ngokomzimba. Lokho uNkulunkulu ayikho wakubonakalisa ngalowo mzimba. Umzimba wawufanele ufe ukuze akwazi ukugeza umlobokazi ngelakhe ngegazi lakhe. Futhi iphezisani, akakhezo kuphela umlobokazi athethelelwe kodwa ulungisisiwe, yabo. Sekwake walizama igama lungisisa ukubona ukuthi lichaza ukuthini na. Manje sibonele uma umfowethu Green ezwile ukuthi bengikade ngiphuza, bengenza izinto ezimbi, esethola ukuthi angikwenzanga. Bona-ke ubengafika athi ngiyakuthethelela umfowethu Branham. Ngithethelela na, angizange ngikwenze. Ngithethelela mina nani na, yabo. Kodwa uma nginecala khona-ke ngingathethelelwa. Kodwa angikalungi ngoba ngakwenza. Kodwa igama lungisisile lingukuthi kube sengathi awuzange ukwenza enhloko. Lungisisiwe. Khona-ke igazi likaJesu Kristu lizihlanza kanjalo ezonweni size sifakwe encwadini yokukhohlwa kaNkulunkulu unguye yedwa ongakwenza. Thina singeke singathethelela kodwa singakhohlwa. Ngingakuthethelela kodwa ngiyohlala ngikhumbula ukuthi wenze lezi zinto ezimbi. Bona-ke awulungile uthethelelwe kodwa ebusweni bukaNkulunkulu umlobokazi ulungisisiwe. Akazange akwenze kwasekuqaleni. Amen. Umi lapho eshadene nendodana kaNkulunkulu emsulwa akazange one kwasekuqaleni. Kanye na wazi waphakade wabhabheka kulokhu kuthi manje ngenkathi ezwa iqiniso futhi waphuma igazi lamhlanje kuthi umi lapho emsulwane yabo akukho sono kuye nhlobo. Ngakho ke umlayezo bezele mlobokazi ndawonye. Yabo, ukuhlokoma. Ngokuso okufanayo ngezwe elikhulu obemeza kakhulu ngalokho kuhlokoma nezwe futhi lavusa uLazaro. Ngezwe elikhulu obemeza Lazaro, phuma. Yabo, nezwe livusa mlobokazi olele abafile abalele. Necilongo, ngokukhala kwecilongo. Kuthi nxa likhala libiza njalo icilongo lalibizela u-Israyeli emkhosini omacilongo, yabo. Okwakungumkhosi wePentecostal, umkhosi omkhulu esibhakabhakeni nomkhosi omacilongo. Futhi manje icilongo lalimemezela ukubizelana ndawonye ukubizelwa emkhosini. Manje lokho yisidlo sakusihlwa sewundu esibhakabhakeni. Manje qaphela ukubuthana ndawonye kumlobokazi umkhosi omacilongo yisidlo sakusihlwa somshado. Sikubonile emfanekisweni, manje qaphela nje umzuzwana ngaphambi kokuba sivale. Yesiza sikubonile emfanekisweni. Manje uma nifuna ukufunda kuMathewu weshumi nesishiyagalombili eleshumi nesithupha, wathi babili abafakazayo yabo. Kongcwele uJohane wokuqala esihlanu lesikhombisa njalo njalo. Okuthathu njalo kungufakazi, ngabe kunjalo na? ungoqiniswa into yiyo ofakazi abathathu befakaza ngomlomo ofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe manje phezisani sibe nofakazi abathathu ukuthathu ngofakazi manje sesibe nazo vele izinhlwitho ezintathu eTestamenteni elidala benikwazi lokho na njengofakazi manje qaphela kwaba nguEnoch umunye kwaba nguElijah nomunye kwaba nguJesu uJesu ehitshele ekhothamo manje uyafakaza nyabo wayehitshele ekhothamo phakathi kweTestamente elidala nelisha ngoba wayemele kuqala afe bese-ke kuba uhlwitho wafa waphila wase ethi ukuhambahamba lapha nathi wase-ke ehlwithelwa phezulu ngoba wayehitshele ekhothamo elabopha omabili ndawonye emva kokuvuka kwakhe nohlwitho obukani emva kokuba esenze lokho futhi wafakazisa ukuthi iTestamente elidala lapho sonke siyazi uEnoch wathathu siyazi uElijah wayeso phezulu ngesivungivungu kunjalo nangenqola yomlilo noJesu wafa wembela wavuka futhi wahlala lapha emhlabeni wase-ke ehlithule phezulu itshe lekhothamo bathathu okufanele bafakaze ngabe kunjalo na manje sekube khona uhlwitho olulodwa oselwedlule vele nikwazi lokho ake sibone ukuthi singaye kufunde yini masinye impela asithole uMathewu isahluko samashumi nesikhombisa futhi asithole cishe ivesi lamashumi amane nanhlanu likaMathewu isahluko samashumi nesikhombisa ake sibone ukuthi singaye kuthole yini lokho masinye impela futhi sibone ukuthi singayithole yini imbijana kulokhu ezosisiza masinye impela ilamashumi amabili nesikhombisa namashumi amane nanhlanu ngikholwa ukuthi ngibhale phansi lapha asifunde kepha kusukela ngehora esithupha waba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lesishiyagalolunye kepha ngehora esishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi eli eli lama sabakthani okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni abanye kwababemi ngakhona izivile futhi bathi lo ubiza uElijah masinyane omunye kubo wagijima wathatha ilula waligcwalisa ngovinika walihloma emhlangeni wamphuzisa epha abanye bathi sibone uma uElijah eza ukumsindisa uJesu wamemeza ngezwi elikhulu izwi elikhulu qaphela ngenkathi uJesu efa wamemeza ngezwi elikhulu wafa ekayivele ethempeli liyadabu kabili kusukela phezulu ukuze kufike phansi umhlaba wazamazama amadolati athekezeka amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka apho emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi uhlwitho lulodwa selwedlule oluthathu lwenzeka ethesweni elidala lwalabo ababelungiselele eleza kubo izwi lenkosi yabo izwi lenkosi leza ku-Enoch izwi lenkosi leza ku-Elijah wayengumprofethi izwi lenkosi linguJesu kuphela ethesemente elidala labo bangcwele bethesemente elidala manje ngenkathi lolu hlwitho lwenzeka bekesisa ivesi lamashumi amahlanu izwi lakhe elikhulu lavusa abangcwele bethesemente elidala ngokufana nje nse njengoba izwi elikhulu lavusa uJesu noma lavusa uLazaro yabo izwi elikhulu lavusa nolwesibili lugcwaliswa kwabasethesalonika besibili isahluko sesine ake sithathe ukufunda sifundile nje emzuzwini embalo edlule yabo angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki ngisho leyo ngabasethesalonika bokuqala sesine eleshumi nambili kuya kweleshumi nesishiyagalombili lolo kuyoba uhlwitho lwesibili uhlwitho lwesibili liyoba ngokuhlwithwa komlobokazi abangcwele bethesemente elidala usengene ebukhoneni bakhe iparadisi alisekho nabangcwele bethesemente elidala benyuka ngezwi lakhe elikhulu ngenkathi ememeza kakhulu wayesefa ngoba ngana umhlatshelo inhlawulo yabo yezono zabo ababewulindele bekholwa ukuthi iwundlu eliphelele laliza babenikela ngomhlatshelo wewundlu futhi ngenkathi efa ephuma umoya wamemeza kakhulu ngezwi elikhulu nabangcwele bethesemente elidala baqaphela ukuhlokoma nezwi ngapha into efanayo ekufikeni kwakhe yabo waphuma umoya futhi ngenkathi enze njalo umhlatshelo waphele iparadesi lathulula nabangcwele bethesemente elidala beze emhlabeni futhi bahambahamba emhlabeni base bengena naye ohlwithweni lwakhe udavide washo ngapho phakamani nani masango aphakade futhi niphakame wathi mabathunjwe upha umuntu izipho ikathi abangcwele bethesemente elidala bengena naye bathi ingubani lenkosi yokulunga na kazimulo yenkosi unamandla kumabandla ibandla elinamandla laba bengena bemasha uJesu wathumba okuthunjiweyo futhi nangu eza nabangcwele bethesemente elidala Ne, bange na masango ina masha pezu lapo futi bati. Pagamani nani masanga pagate futi ni pagame ni tetele inkosi enkazimulo ingene. Yesu livela ngaphakathi lati, ingubani inkosi enkazimulo na? Kose na mande mpini. Masango asha vuleka, lo Jesu mnqobe wathumba abathunjiweyo. Labo bemkholiwe nezwi liza kubo. Labo bangcwele bethethe belidala belele phakathi lapho belindile. Wathumba ukuthunjiweyo. Ngiwela phezulu, wathatha abangcwele bethethe belidala wangena. Khona ululodo uhlwitho seluvele lwenzekile. Uhlwitho olandelayo olwenzekayo abasethelesanenika besibili. Ebandi mnobakazi kuba avuswe. Ngoba athithelwe ekazimulweni. Kwena ezisekhona zisasele lowo ngumzimba oshiwe lapha emhlabeni. Asikubandulela noma sibavimbele labo abaleleyo. Ngoba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala kuqala. Ngafuneka uKristu baya kuvuka nabo. Kwethina ezisekhona zisasele siyakuhlwithwa kanye nabo. Ngilanga ngimi ekhoneni lomgwaqo. Futhi ngangimi ekhoneni lomgwaqo. Futhi ngiqaphele umviliyelo osuku lokuthelelana amanzi. Ngikathi wenyuka ngomgwaqo ngama lapho nendodana yami encane uJoseph. Nakho kufika uqala kwakuyizimoto ezisindayo ezimpi, ezindala zempi yokuqala eziza ngapha, izimotshwana ezindala ezisindayo zempi. Emva kwalokho kufika izimoto ezisindayo zempi, amasherman zempi entsha nezinganono ezinkulu nodalimede bemibhobho yazo. Ne isinqamulo semibhobho kuzo njalo njalo. Emva kwalapho kufika amasosha omama benkanyezi egolide. Eseke nakho kuqhamuka isihlenga nekwehle njalo. Futhi ngokwehla njalo nakho kufika isihlenga. Futhi ngaphambili kuzo kwakuyithuna lesosha elingaziwa. Futhi nakho kumi isosha limi lapho umqaphi ethuneni. Nakho kumi isosha lasemkhunjini wempi ngakwelinye icala netilosi ngakwelinye icala. Futhi kwakukhona isicelo esasidwetshiwe. Futhi ngakwelinye icala kuhlezi umama wenkanyezi yegolide wayelahlekelwe umfana wakhe. Nakho kumi umakoti nekhanda lakhe ngale etafuleni ekhala. Ufanyana umanikinike ehlezi lutsheku nezinyembezi zehle ebusweni bakhe wayelahlekelwe nguyise. Ngacabanga ukudabuka kunjepho njengoba ngimi lapha ngibuka. Babona laba badala mbalwa nje amasosha sesele emasha ezansi lapho ezinqexe futhi emadala kanjalo nanyumfomu yawo kodwa eyiqhakambisa ngokuziphenya ngoba ayengamamelika. Ngicabanga uNkulunkulu wami ngilingilanga kuyofika ukuphuma okuvela ezulwini. Bafile kuKristu bayovuka kuqala. Nabo bangcwele bethesa bethe lidala emumva ngali abalindile kuyophuma baphume lapho kuqala futhi bangene ovukweni. Siyovele sithi qatha time gqeni siyongena esiphakaphakeni. Imizimba emidala efayo iguqulwe yenziwe njengomzimba wakho okhazimulisiweyo. Kuyoba umviliyelo omkhulu kabi lapho eqala ukuya ngasezulwini ngezinye zalezi nsuku. Kuleso sikhathi sokuhlwithwa okusihlalele ngaphambili. Ngokuziqhenya beqhakambisa igazi likaJesu Kristu ezifubeni zabo. Umlayezo kaNkulunkulu ehorini ababephila kulo. Yilelo hora esilibhekileyo mfowethu. Ikani sengivala nje manje uhlwethu lwesibili lonke olokuqala selwedlule. Olwesibili seliseduze njengamanje luzofika seliseduze manje. Manje lwesithathu ufakazi ababili besambulo seshumi nanye eleshumi nanye neleshumi nambili. Kungukuthi laba yibo ababuya nomoya kaKristu ukuzofakaza kumaJuda njengoba uJosefa enza kubafowabo. Futhi niyakhumbula imizimba yabo efile yalala emgwaqeni izinsuku ezintathu nengxenye waseke umoya wokuphila wangena kubo futhi bahlwithwa basiwa ezulwini. Nazo izinhlwitho zakho ezintathu zeTestamente Elisha. Izinhlwitho ezintathu zeTestamente Elidala zonke zedlule. Manje sesizilungiselele silinde izinhlwitho uhlwitho lwabangcwele. Kukhulunyiwe ngakho kuzoba njalo. Nga uNkulunkulu esho noma yini. Wonke amazwe nomhlaba kodlula kodwa lelo zisoze lehluleke. Ngenkathi uNkulunkulu esho emuva liye kuGenesis okuqala. Wathi makube khona ukukhanya. Ngathi kuba kwase kungamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kube khona ukukhanya. Wathi makube khona isundu, makube khona isihlahla se-oki, makube khona ubhadule, makube khona intaba, makube khona lokhu wakukhuluma niyabo. Futhi inqobo nje uma kwakuke kwaphuma emlonyeni wakhe kwaba yizwi kufanele kubonakalise. Kufanele. Nxa kwathi ke ngelinye ilanga babizela ngaphandle abantu bakhe futhi wayekhuluma endodeni ethiwa uMose ngensika yomlilo. Ukukhanya ongcwele umlilo ungathintwayo. Mose wayenga abantu babengamkholwa uMose ngakho wathi bakhiphele kulentaba lokho kuza intaba yonke yayigcwele umlilo futhi baneka nemidumo kanjalo abantu bathi akungakhulumi uNkulunkulu awukhulume uMose niyabo ufuna sibhubhe uNkulunkulu wathi angithayi ukukhuluma kubo manje kanje kepha ngiyakubavusela umprofeti ngiyakukhuluma ngaye futhi uma akushoyo kuyofezeka khona ke nikuze ngoba nginaye manje wakhuluma lokho wathi lokho kuyofezeka. Bukani lo mprofeti uIsayeli lapho indoda ehlakaniphile. Indoda eyayicatshangwa inkosi ukuthi yayikahle ngoba wayekade ehlala noUziya inkosi owayindoda enkulu. Wazama ukuthatha indawo yomshumayeli ngesinye isikhathi futhi wangena washawa ngochoko. Futhi lokho engakutshela osomabhizinisi ungalokuthi uzama ukuthatha indawo yomshumayeli. Khabo mnumzane hlala khona nje lapho khona yabo yenza umsebenzi wakho lokho uNkulunkulu akubeke tshele khona uma ungumunwe ungeze waba indlebe uma uyindlebe usozoba ikhala ikhala noma yiso yabo hlala esikhundleni sakho nawo uzalo umlayezo ngilingilanga esakazeni ukuzama ukwenzela uNkulunkulu inkonzo uDavide inkosi egcotshiweyo bonke abantu bememeza futhi bememeza kakhulu ukuthi kwakulungile kodwa kazange alulekane nomprofeti kaNkulunkulu nendoda yafa nawe yonke into yonakaliswa ungazami ukwenzela uNkulunkulu umusa linda kuze kube yisikhathi sikaNkulunkulu uyeke kuze ngendlela yakhe yokukwenza ngiqala lento enkulu izokwenza lokhu qaphela mfowethu manje uDavide wayazi kangcono kunalokhu uNatani wayesezweni ngalolu suku akuzange kwelulekwane nanhlobo niyabo welulekana nezinduna zamakhulu nezinkulungwane bonke abantu bamemeza futhi bamemeza kakhulu futhi basina futhi babe nakho konke kunyakaza kwenkolo kodwa kwakungekho emgqeni nasotshelweni lwezwi likaNkulunkulu ukuthi kwehluleke noma yini enye engekho emgqeni nasotshelweni lwezwi likaNkulunkulu iyohluleka yizwi likaNkulunkulu kuphela eliyoma phakade kodwa lo amazulu nomhlaba kodwa hayi izwi lami uSisanu Isaiah leyo nsizwa ekhaliphile imi lapho namanjalo umoya wamshaya akashongo wehluka waye ngomprofeti phela intombi iyokhulelwa sizalelwa indodana sizalelwa umntwana siphiwa indodana igama lakhe liyakuthiwa umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla wesongula phakathi kuphela kowakhe umbuso uyakuba semahlombe akhe ukubusa kwakhe akuyi kuphela yaye ingakusho kanjani leyo ndoda ngokuhlakaniphi ukuthi intombi iyakukhulelwa na wonke umuntu wayekubhekile ekhulunyiwe kwakungu isho nje inkosi akufanele kufezeke ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu ngokufanayo njengoba lalinjalo kuGenesis ngenkathi etshale lezo zimbewu phansi ngaphansi kolwandle ngenkathi umhlaba uyihlane elingenalutho namanzi phezu kodwa yabo kwakufanele kufezeke futhi ngelinye ilanga emakhulu ayishiyagalombili eminyaka kamumva isizalo sentombi sakhulelwa imbewu kaNkulunkulu imbewu edaliwe yaza le ndodana yona leyo ndodana yama lapho ngelinye ilanga yase ithi Lazarus phuma umuntu owayesefe izinsuku ezine futhi esebulile ikhala lakhe lashona phakathi esenuka waphuma wathi ndingamangali ngalokhu ngoba ihora liyeza amen lapho kwaka kusethuleni yolizwe izinto ndodana kaNkulunkulu ngakho ke sekukhulunyiwe kufanele kufike uyibakhona uhlwidi. Ohe ngiyakhumbula nje umlezi wami ugcina eCalifornia lapho ngangicabanga ukuthi ngeke ngiphinde ngibuyele futhi ngenkathi ngibikezela ukuthi Los Angeles iyoshona ngaphansi kolwandlekazi futhi isho kanje inkosi iyoshona sikwenzile isikhukhulekile isiphelile khona leni angazi ukuthi nini kodwa iyocwiliswa khona emva kwalokho kuzamazama komhlaba kuqala ukudlukuza nokuchuma ngiyakhumbula abaningi beni madoda nemikhona lapho lelo dwala ngalelo langa ngenkathi leyo ngelosi yehla lapho nalokho kukhanya nomlilo kuwa kuvela ezulwini kwazungeza idwala ngenkathi simi lapho amadwala esakazeka ephuma entabeni futhi kwehlela ngaphesheya lapho futhi kwaqhuma kathathu kanzima ngathi ukwahlulela kuzoshaya ugu lwasentshonalanga izinsuku ezimbili emva kwalokho i-Alaska yacishe yacwila ulani yena lowo uNkulunkulu owasho lokho wathi Los Angeles ilahliwe futhi isiphelile ngazi nini ngeke ngamtshela ngingazi ukuthi ngasho lokho kodwa lo mfowethu lapha ngikholwa ukuthi kwakukha omunye wama Moses ngiyakholwa wangikhiphela emgwaqeni ngaphandle lapha ngingazi ukuthi kwakuyini ngaze ngabuka emuva futhi ngabuka emuva embhalweni noJesu wathi Capernaum Capernaum kwangaki wena uziphakamisele njalo phezulu ezulwini yakwehliselwa eHades ngokuba uma imisebenzi emikhulu yayenziwe kuwe eyayiyenziwe eSodoma ngabe lisami namuhla futhi cishe iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu kusukela lapho iSodoma lase livele liphakathi emhlabathini. Khona-ke iCapernaum elisemanzini nalo namhlanje, futhi lowo moya kaNkulunkulu ofanayo owasho zonke lezi zinto futhi wenza zonke lezi zinto. Wathi lapho umuzi Capernaum wena wazibiza ngegama lezingelosi iLos Angeles. Uziphakamisele kakhulu ezulwini, yona impela impande nesihlalo sikaSathane. Niyabo, usiphakamisile washumayile kuyindawo yamathuna kuba amadoda alungileyo aya lapho afike afe njengamagundwane. Umonakalo nje wena ozibiza ngegama lezingelosi. Uma imisebenzi emikhulu yayenziwe eSodoma, ngabe yenziwe kini beliyoma nanamhlanje? Kodwa ihora lakho thi kuphela ubuke. Uma kungenjalo ngingumprofethi wamanga. Niyabo, nanto lile lapho. Ngiyakhumbula ngalowo busuku phambili kokuba ngibone lokho, ngibone lokho umlobokazi ayoba yikho. Ngama lapho futhi ngabona ininikazi elincane elihle ligqoke njengokufanelekile nezinto limasha ngapha. Wawukhona owayebi ngakimi embonweni, futhi ngabona bathi lokho umlobokazi ayoba yikho. Ngambona edlula beza ngakulicala base behamba bazungeza. Futhi ngakuzwa kwenyuka ibandla lalenyuka livela ngakuleli elinye icala, nakho kufika ibandla lase Asia. Oh, ngikhuluma ngokungcola. Nakho kufika ibandla lase Europe.
Oh,
hey, ngase ke ngizomgashiyo uza. Futhi kwakungunkosazana Melika ibandla, futhi wayengagqoke ngisho nazingubo. Wayenamaphepha njengamaphephandaba ampunga ewabambe ngaphambili kuye edansa ngomgashiyo unkosazana Melika ibandla. Kama lapho ebukhoneni bakhe ngacabanga, oh Nkulunkulu, njengomfundisi uma lokho kungokungcono kwedlula konke esingakwenza, uyazi ukuthi uphatha kanjani. Waseke ngicabanga, Nkulunkulu, ngifihle uma nje ngingasuka lapha, uma konke lokho esikwenzile futhi kuyilokho esekuvizile, uma kuyilokho. Wathi ke ngenkathi lawo besifazane bedlula bonke benza zonke izinhlobo zokuzibinya nezinto nezinwele ezimfishane nobuso bupendiwe, futhi lapho bedlula kanjalo abefanele kuba yizintombi kuKristu. Futhi lapho ledlula kanjalo ngaphendula ikhanda lami. Ngiyazi nalokho babebambe nje lokho phambi kwami kuyihlazo ingemumva lapho. Futhi lapho babehamba kanjalo, futhi ngaphendula ikhanda lami ukukhala kanjalo, ngathi ngingakwazi ukumela lapho yena emi lapho mina ngazi ukuthi mina umfundisi webandla nokuthi yilokho engimvezele khona. Ngathi, oh Nkulunkulu, angikwazi ukubuka. Angishabalale futhi kanjalo. Futhi kwathi nje kungaphuma njalo omunye wawo wayefika wayephumela endaweni ethize bese bencipha, futhi nje ngangiwuzo umsindo wakho lapho ukumuka. Ngase-ke ngizwa into enjengophambili mabutho angamaKristu, futhi ngabheka futhi nakho kuza leso sigejane sabangcwele samantombazane amancane. Ngayo impela indlela ababeyiyo, bonke begqoke ngokufanelekile, izinwele zabo zilenga zehla zayoshaya emhlane wabo, besulekile, behlanzekile, bemasha kanje ngesinyathelo sevangeli. Wayeyizwi futhi kwakubukeka sengathi yilowo nalowo uvela kuzo zonke izizwe. Ngangikubuka lapho bedlula, futhi ngababona bedlula esikhundleni sokuba behle baqala ukwenyuka. Futhi ngabhekisisa omunye wabo ezama, ababili noma abathathu babo bezama bephuma emgqeni. Ngamemeza kakhulu, hlala emgqeni. Nombono wangishiya, futhi ngangimi kuleli kamelo ngimeza kakhulu, hlala emgqeni. Umugqa, oh ngiyamangala, ngabe sekuvele kwedlule na? Ngabe umlobokazi sevele ubiziwe na? Ngabe yilokho esedlula kukho namhlanje na? Uzofanele abunjwe futhi enziwe abe ngumfanekiso kaKristu, noKristu uyizwe. Yileyo nto kuphela. Ngiyabo kuphakathi lapho ezweni nje kuyi, ngiyabo akukho neyodwa into engenezelo. Kungabe ngowe wesifazane one isandla esisodwa njengendoda, nesinye isandla esinesidlahla njengenja. Fanele kube yilo ncamashe izwi lenkosi njengoba eyizwi. Umlobokazi uyingxenye yomyeni, umfazi uyingxenye yendoda yakhe ngoba ukhishwa endodeni. U-Eva wayeyingxenye ka-Adamu ephuma ohlangothini lwakhe, futhi kanjalo nomlobokazi akathathwa ehlelweni kodwa uthathwa esifubeni sezwi kaNkulunkulu lalelisi. Uthwitho, icilongo lenkosi liyokhala, abafele kuKristu beyovuka, babelwe nenkazimulo yovuko lwakhe, lapho abakhethiwe beyobuthana kwikhaya labo ngale kwesibhakabhaka, nxa ebizwa amagama phezulu laphaya. Sonke masizame ukuba lapho bangani. Nkulunkulu anibusise, sekukhulunyiwe kufanele kufezeke. Kuzofezeke. Futhi bantu abancane, akekho ufuna ukufa, akekho ufuna ukulahleka. Ngeke nginitshele noma ngabe wenzani, Ngikhathala ukuthi uya kangakanani ebandleni nokuthi wathembeka kangakanani ebandleni. Lokho kuhle, akukho kumele nalokho. Kufanele uye ebandleni. Kwenze lokho, qhubeka nokuya ebandleni. Kodwa noma ngabe kuyini, lahlana amasiko enu futhi niqhubeke njalo nize niyongena kuKristu. Ngoba lizokhala ngolunye lwezinsuku futhi nizobanjwa nophawu lwesilo kini futhi ningazi ukuthi luyini size sedlule kakhulu isikhathi. Kunjalo impela. Nkulunkulu anibusise. Ngiyaxolisa ukunibambezela. Ngikhumbulani, sengibalibazise isikhathi eside kakhulu lapha kunjalo. Umnikelo eningithathele wona engingangicelanga ukuba nikwenze lokho mfowethu. Lokho okwami, lokho ngumnene, thathani lokho nikhokhele leli hotela labashayeli bezimoto isikhathi eseqile ngoba ngililibazisile. Benginezinto nje ezimbalwa lapha, nginesishiyagalombili noma ishumi lamakhasi amanye ngalolu hlwito lapha. Kodwa nje angibanga naso isikhathi sokunikeza.
God bless you.
Unkulunkulu anibusise, niyayithanda inkosi uJesu na. Ke sime nje sithule umzuzu manje ngokuthula ngenhlonipho futhi khumbulani ukuthi ngitheni. Khumbulani sisemahoreni okugcina. Lezi izizwe ziyehlukana. U-Israyeli uyaphaphama. Izibonetho iBhayibheli elazibikezelayo. Izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okuthikayo. Buyani obahlekezekileyo kwabakini, usuku lokuhlengwa seliseduze. Izinhliziyo zamadoda zehlulwa ngokwesaba. Gcwaliswani ngomoya, izibani zenu zilungisiwe zahlanzwa. Bikani phezulu, ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Nakwazi lokho na? Abaprofeti bamanga baqamba amanga, iqiniso likaNkulunkulu baliphika. Siyazi ukuthi konke kuliqiniso, asazi na.
I love him.
Angaka umthanda ngempela, phakamisa isandla sakho. Manje ngifuna nina nisacula leli futhi nixhawulane nomunye oseduze futhi uthi uNkulunkulu akubusise sihambi. Sizihambi asisizo yini? Izihambi nabafokazi na?
I love him. That's it, right across the table. I love him.
Yafuna ukwenza uhlwitho na? Bangaki abakhathalele ekwenzeni uhlwitho? Thanini uNkulunkulu, ngifuna ukulwenza ngenhliziyo yami yonke. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Nelazi icilo na? Nelazi dadi na? Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo.
Hold to God's unchanging hand. Changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like that? When our journey is completed, if to
angazi ukuthi kukhonani phakathi kuyini, eh? Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Niyakuthanda lokho na?
nxa uhambo lwethu seliphelile uma kuNkulunkulu ubuqotho elihle nelikhazimulayo ekhaya lakho enkazimulweni umphefumulo wakho oyethabile uyolibona bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo ngifuna ukhothamisa ikhanda lakho kumzuzwana nje manje.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away.
Ungafisi ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka funa ukuzuza igugu lasezulwini awasoze edlula bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo manje amakhanda enu ekhotheme nalokhu kusengqondweni. Sazi ukuthi sikhothamisa amakhanda ethu othulini lapho esathathwa khona. Ngilingilanga siyobuyela. Wazi ukuthi unomphefumulo phakathi lapho ozophendula kuNkulunkulu. Futhi uma uzizwa ukuthi nje awukalulungeli lolu hlwitho ukuthi uma belungafika kulo busuku futhi ufuna ukukhunjulwa emkhulekweni vele phakamise isandla sakho asinayo indawo yokubizela ealtare ealtare lakho lisenhliziyweni yakho empeleni phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise wena ngizizwa ukuthi angikalungeli mfowethu Branham ngempela ngifuna ukuba ngumKristu ngizamele ukuba nguye kodwa bekulokhu njalo kukhona okulahlekile ngiyazi ukuthi angikho nje lapho engifanele kuba khona iba nomusa uNkulunkulu ngiphakamisa isandla sami iba nomusa kimi manje ezinye ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu izandla bese sivele ziphakeme kuleli qinjana ziningi siyaphakama ngolothandekayo uyazi ukuthi kukhonani emva kwaleso sandla phansi lapho kwenhliziyo iyakhuleka uNkulunkulu othandekayo yinye kuphela into engibophezeleke kuyo leyo ingokukhuluma iqiniso ukuthi uNkulunkulu othandekayo bafuna ukusindiswa bafuna ngempela ku abafuni nje into nje eyidlingozi elithize ukuvusa amandla ukuthize inqobe ethize ehlelo isifumo kholo esithize imfundiso ethize engenakuphikiswa yenezelwe aqonda baba ukuthi kuthatha elingaxutshwe nalutho olimsulwa izwi likaNkulunkulu onke kunye kuyodlula ngisho namazulu nomhlaba kodwa lona ngeke ukuthi uma sibaye leluzi umhlaba uyodlula ngaphansi kwethu kodwa singeze sedlula ngoba siyileluzi umlobokazi womyeni ngikhulekela lowo nalowo ukuthi uzobapha baba njengomkhuleko wami oqotho futhi ngiyaxolisa baba ngokuba novalo kangaka kulo busuku ngigxumela lapha sekuhambe isikhathi nokukhakazela futhi ngisho amazwi ngokwephula nokwanqamula kanti lathize moya ongcwele omkhulu achume ngendlela okungeyakho yobuNkulunkulu bese wethule ezinhliziyweni zabantu ukusukela enhliziyweni yami nenjongo nempokophelo enginayo enhliziyweni yami kukho ngekwenze nankosi futhi usindise ungasindiseka futhi umdonsele kuwe Nkosi futhi sengathi singalilungela lelo hora lohlwitho eseliseduze ngokuba ngicela egameni likaJesu amen. Ngokuba nibusise manje umphathisihlalo wengqungquthela.